Ngiya bonga mfowethu Neville. Inkosi ikubusise. Sanibona ekuseni bangani. Kuyinhlanhla kubuyela lapha endlini yenkosi kulokhu kusa nokuxoxa futhi endala indaba endala esixoxe yonke leminyaka kubantu abaningi ukuthi umusa kaNkulunkulu ubonakale kanjani kithi ngoJesu Kristu. Futhi ngijabula kakhulu ukwazi ukuthi namhlanje sihlanganyela lo musa emhlabeni jikelele nabantu ndawo zonke. Siyazi ukuthi uNkulunkulu unabantwana bakhe ndawo zonke. Mhlawumbe ngezinye izikhathi asikuboni kahle hle nje komunye nomunye njengoba besingenza noma sifanele senze. Kodwa ngokwejwayelekile uma kusesikhathini senkathazo, ileyo nkathi ke amaqiniso ahlala ngayo obala ngempela.
That's one of the my thoughts this morning that I would not know how to
futhi lowo ngomunye umcabango yami kulokhu kuso ukuthi angizukwazi ukuthi ngingakuzwakalisa kanjani kini abantu ukujabula kwami nokubonga kini ngalokho enisenzele khona njengomndeni ngesikhathi sokukhathazeka kwethu nokudinga.
Only eternity will
yiphakade kuphela eliyokwazi liyokwazi ukunichazela ukuthi ukwethembeka kwenu okuhle kobungani kwakusho ukuthini kithi ngalesi sikhathi sokukhathazeka kwethu njengokumuka ukumuka kukamama aye ekhaya. Angizange ngiqonde ukuthi kwakusho ukuthini kakhulu kangaka njengamanje njengokuthi kwakusho ukuthini uma omunye eza ezokubona uma ugula. Izikhathi eziningi engibhekane nazo nalezo zinkinga zokuba nokubizwa okuningi kakhulu engingakwazanga ukukwenza futhi ngidlulisele ukubizwa kwami kwabanye abefundisi nokuba bangisize ukuba ngedlule. Futhi ke ngiqonda ukuthi kubangela ukudumala okuncane kuba mhlampe mhlawumbe babize lona omunye umfundisi futhi kodwa babebize mina ukuba ngize. Futhi nje kungenza ngizizwe sengathi ngifisa sengathi nganginamandla amakhulu ohlobo oluthize ukukwenza konke. Ngokuba ngiyazi ngenkathi ngithumela abehlukene ukuba beze ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi bonke beze ngaso impela isikhathi nokuthi kuba kanjani nokuthi kwakusho ukuthini kimi ukubabona bephumelela. Nakini bantu enanihlala nomama ngesikhathi sasebusuku uDadewethu Wilson lapha nomfowethu Fred Southman nomkakhe futhi abaningi kakhulu benu. Nabaningi kakhulu ninikela ngumsebenzi wenu esasingafanele sikwemukele kodwa nanikela ngumsebenzi wenu. Abaningi kakhulu ukuthi kwakuba khona omunye naye eshintsha njalo emva kwemizuzu embalwa nani nomoya omuhle kabi. Futhi ngesikhathi ngenkathi simlalise ekhaya lomngcwabo ukuthi niza kanjani futhi navakasha futhi nasichawula futhi nasigaxa futhi nasinikeza uzwelo lwenu. Angizange ngiqonde ukuthi lokho kwakusho okukhulu kangaka kuze ufike kimi. Izimbali umqulo wezimbali nobasketball bavela ndawo zonke ngangokuthi abakwazanga ngisho ukuzifaka ehholo lomngcwabo baze bazibuyisela emakamelweni. Ukuthi kwaba kanjani angizange ngicabange ukuthi nje ukuthumela isiqheke sezimbali kwakusho okukhulu kangaka kwaze kwaba yileso sikhathi. Futhi abaningi benu uthumele amakhadi avela ezindaweni ezehlukene futhi ethi amakhadi okuzwelana nifaka imali kulo ukusiza ezindlekweni nezinto. Angizange ngiqonde ukuthi isipho esincane esiya komunye noma into encane kanjalo yayingasho okukhulu kangaka kuze kufike kimi. UNkulunkulu aze anibusise kakhulu.
I'm so glad to know that
ngijabula kakhulu ukwazi ukuthi ngingxenye yabantu onalolu hlobo lomoya. Ngijabula kakhulu ukwazi ukuthi ngingumfo wenu. Futhi ngethemba ukuthi angisoze ngakubuyisa ngaleyo ndlela kodwa ngenye indlela. Manje ke mina ngimi ekhaya lomngcwabo eduze kukamama nabaningi kakhulu bengena nabanye abantu ababebuka mhlawumbe umuntu olapha eminyakeni yami futhi athathe isandla sami bese ethi Billy sekuyisikhathi eside. Bese ngibheka ngemuva ngingasabakhumbule base beshintshe kakhulu. washumele emngcwabeni wengane yami, washumele emngcwabeni kamama wami, wafika kimi ngobubandayo obusuku obumnyama. Ya, nazo zonke lezo zinto kanjalo. Ngeqiniso kuzwakalisa izwi lomlobi wamahubo, ngikholwa ukuthi kwakunguye. Njengesinkwa phezu kwamanzi, siyobuyela kuwe ngelinye ilanga. Futhi ukuba benginakho, bengiyiciko lokukhuluma ngokweneleyo, noma benginenkulumo, bengizonitshela nje nonke ngamunye wenu ukuthi ngicabangani, kodwa angikwazi ukwenza lokho ngoba angikwazi ngisho nokuthi ngingakuzwakalisa kanjani. Kodwa nje ngikusho ngale ndlela ukuba nina ngamunye nazi ukuthi ngisho ukuthini. Ngiyanibonga ngezinjulo zenhliziyo yami. Nokuthi umbhalo ugcwaliseka kanjani, gcwalisanani imithwalo futhi kanjalo nigcwalisa umthetho kaKristu. Beguyi, ukuhamba kwakhe kwaba into eyaxaka kimi, futhi angizange ngiqonde ngokugcwele ukuthi kungani umoya ongcwele ungangitshelanga kungakwenzeki, njengoba ngezwakalisa ngesikhathi sokugcina ngangisepulpiti lapha ngalokho kusa, futhi bangitshela ukuthi wayefa ngaso leso sikhathi esibhedlela. Angikwemukelanga ngenxa yokuthi wawungangitshelanga ukuthi wayehamba. Manje kusobala siyaqonda lokhu ukuthi ziningi izinto ozenzayo, ongazenza nozenzayo, awudingi kusitshela lutho. Usitshela nje futhi ngazi lento eyodwa nokho ukuthi wenza konke kusebenzelane kube ngokuhle. Futhi kulokhu kusa ngisacambalela embhedeni ngicabanga ngalokho. Uqala kuhamba emndenini wakithi kwaba ngumfowethu u-Edward, futhi ngangingekho ngisentshonalanga ngisebenza eplazini lezinkomo ngenkathi ehamba. Ngangingekho ekhaya kodwa ngambona nokho isoni, ngambona embonweni ngaphambi kokuba ahambe. Olandelayo uhamba kwaba nguCharles. Ngangi wahamba ngokushesha ngokuzuma. Waye ngangishumayela ezansi lapha kwelincane lamakhaladi ibandla lePentecostal ngalobo busuku ngenkathi uCharles ebulawa ente emgwaqeni omkhulu yimoto. Olandelayo ukuhamba kwaba ngubaba. Wahamba ngokuhlaselwa yinhliziyo, wafela ezingalweni zami, wanikela umphefumulo wakhe kuNkulunkulu. Wahamba ngokuzoma ngokushesha. Olandelayo ukuhamba kwaba nguHoward. Ngangingekho ngisentshonalanga ngiseholidini ezansi emfuleni eno-return ngenkathi kufika amabhanoyi endiza aqathaza izambulela amaparashuti ukuthi wayesehambile. Kodwa mina kusobala ngambona ehamba iminyaka emibili noma emithathu ngaphambi kokuba ahambe, sasesazi ukuthi wayehamba. Kodwa umama kube nguye kuphela owalibala, futhi ngacabanga ukuthi mhlawumbe yingaleso sizathu ungangitshelanga. Bonke behamba ngokukhulu ukuzoma ngani, bonke bahamba ngokuzoma ngaphandle kukamama. Walibala amaviki ayisithupha, emavikini ayisithupha impela. Kodwa ngingahle nje ngisho lokhu ekukuzwakaliseni. Impokophelo yami yayingokuma eduze kukamama wami nokunikela umphefumulo wakhe kuNkulunkulu ngenkathi esehamba. Into ethize ecakile yangithuma ukuba ngiphume ngiye esibhedlela ngalokho kusa unkosikazi nami, futhi wayethe ukuba phansi. Futhi into yokugcina engisayikhumbula eyenza lapho engangikwazi ukuyisho kuye, wayengasakwazi ukukhuluma: "Mama, uma usamthanda uKristu futhi elusizo kukho konke kuwe, nqekuzisa ikhanda lakho." Futhi wayenqekuzisa ikhanda lakhe nezinyembezi zehle ebusweni bakhe. Wayesalokhu elusizo kukho konke khona impela ekupheleni kwendlela. Ngambambatha esihlathini ngase ngimdonsa ngiphendula ubuso bakhe ngezandla zami ngase ngithi, "Mama, uyisosha langempela, ngiyaziqhenya ngawe." Ngase ngicabanga ngiyamangala ukuthi uSathane ubezosho kanjani njengoba enza ngezinsuku zikaJobe. Ngiyazi uNkulunkulu ngeke azithatha izimpilo zethu, uSathane nguye owenza lokho. Siphendulelwa kuSathane nje. NoSathane ekwazi azi ukuthi isikhathi sakhe sasesifikile, wazi ukuthi wayesezohamba, wathi kuNkulunkulu, "Uyazi, unomfana ongumshumayeli nabantwana abazisho ukuthi bangamaKristu. Ake ngithi nje ukumzwisa ubuhlungu isikhashana, ngizobenza bonke ukuba bakuphike." Cha, bo ngomusa kaNkulunkulu, lento yokugcina ayinqekuzisela ikhanda lakhe ukuthi uKristu wayesalokhu eyikho konke kuye ngenkathi ehamba. Ngize ekhaya ngacabanga awu aku ngangena ngama lapho ekamelweni ngaxosha iBhayibheli. iBhayibheli elisha. Ngase ngithi Nkosi, unguNkulunkulu ange awudingi ukuba ungitshele ukuthi wenzani. Kodwa nje ngimangele uma ukugcinile isizathu sokuba wenze lokho umthathe. Ngabe kwaku ngoba ukuvikela ukuba ungangephuli inhliziyo na. Uma kunjalo ungangiduduza ngezwi lakho na. Futhi ngakwenza niyazi ukuthi ulithatha kanjani iBhayibheli bese nje uyalidonsa ulivule kanjalo. Ngavele nje ngathatha iminwe yami ngase ngehla njalo. Ngaliphendula lavuleka uMathewu esishiyagalolunye amakhulukazi amagama abomvu ephume agqama akafile kodwa ulele. Niyabo futhi into yokuqala amehlo ami awele embhalweni ngenkathi ngibheka phansi. Lokho kusobala manje iBhayibheli angalisebenziseli ukuba libe ibhodi lokuqagela i-Oija. Niyazi asikwenzi nje lokho. Kodwa ngangidabuke kakhulu ngaleso sikhathi ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ungivumela ngibone lokho ngoba okwalandelayo kwafakaza ukuthi kuyikho. Ngalabo busuku kusobala kwakungobusuku obungalaleki. Futhi ngakusasa ekuseni ngangise ngavuka. Ngikagele kwakuthi akube ngelesishiyagalombili nqo ekamelweni elesishiyagalombili noma mhlawumbe kamumva. Ngiqala ukubona abantwana bengena, bangenisa abantwana abakhubazekile bevela ndawo zonke. Wakubukeka sengathi kwenza cishe ububanzi obungangendlu yasedolobheni, futhi cishe izindlu ezimbili zasedolobheni ukujula okwabantwana abahluphekile nje. Ngakwesokunxele nangakwesokudla kwakungabantu behlezi futhi ngaso sonke isikhathi kwakubuya sengathi kwakuphakeme kuphezulu futhi kwakuthi akube yi-stadium kwehle bese kuyakhuphuka futhi ekugcineni ngemuva ukuvimbela bona impela abantu abangemuva ekubengaboni babekwazi ukukubuka bebheke phambili. Kwathi ngisami ngigqoke isudu e-blue ngase ngicabanga manje lokhu kuyaqaka. Ngiyazi ngimi ekamelweni ekhaya kodwa lapha ngigqoke isudu e-blue futhi ngangihola ukucula. Bangeniseni, bangeniseni, ngenza izintangothi zombili ukuba zicule. Lethani abancane kuJesu, bangeniseni bevela ezweni lesono. Futhi kwakukhona inenekazi eladumile langena ngemumva kwestadiyamu. Ngandla thize enye ngangazi ukuthi lalingena kodwa laqala okwenyuka ledlula ezethamelini. Futhi ngangikhubeka nje ngihola amaculo, bangeniseni. Ngangithi ngapha liculeni, bangeniseni, ngapha bangeniseni kanjalo. Lethani abazulayo kuJesu. Futhi ngangizokhulekela bonke laba abancane abantwana abahluphekile nabagulayo. Nelininikazi lafika laseliya ebhokisini phezu kwalo njengasenkundleni yasetheatre lapho okunjengalapho kuhlala khona umuntu odumileyo noma ibhokisi likamongameli. Noma niyazi ukuthi ngichaza ukuthini kulolo hlobo lwendawo ngakwesokunxele sami. Inenekazi lalisanda kungena nje laphendukela kwabanye abantu ababelapho futhi nje lakhothamisa ikhanda lalo. Ngaqaphela laligqoke ukuthi akube yifashion endala. Nenenekazi laphenduka ukuba likhothame kimi ngaphambili nje. Futhi ngangihambe ngenyukela epulpiti ngaleyo nkathi ukuba ngishumayele. Futhi lapho nje libamba ikhanda lalo libheka phansi futhi ngaphendukela kanje kulo. Futhi lapho ngiphakamisa ikhanda lami nalo laphakamisa ikhanda lalo libhekana nami. Kwakungumama. Wayesengibuka, wayesemamatheka, wayemusha emusha ngempela. Nephimbe elikhulu elidumayo lazamazamisa indawo wasekuvela amazwi ayesethi, ungakhathazeki ngaye. Unjengoba wayenjalo ngo-1906. Futhi lapho umbono ungishiya ngabheka kuba ngibona ukuthi u-1906 wawunjani. Lowo kwakungonyaka ayengumlobokazi ngawo kubaba wami. Futhi sengiyazi manje futhi ukuthi uyingxenye yomlobokazi, umlobokazi kaJesu Kristu. Ngiyomkhumbula njalo mama, wayenomoya omnandi futhi ethandeka kithina sonke. Ngisazikhumbula ezakhe ezindala ezigqagqazelayo izandla ezinedumbe ngenkathi uDolores emqondisa ingalo yakhe khona lapho ukuba amnike isidlo. Yileso sikhathi sokugcina ayengasethabernakele ngaphandle kwalapho ushunyayelwa umngcwabo wakhe. Ngifuna ukushenya into futhi khona ngenkathi mama ehamba okuxakayo okungabikezeleki sasingazi ukuthi wayehamba ngaleso sikhathi kodwa umfowethu Neville wangena. Umngani wathi uma sake saba khona isikhathi engajabula ngaso ukubona umfowethu Neville kwakuyileso sikhathi. Wathi angazi ukuthi kungani kodwa into ethize nje ukuthi nje uNkulunkulu uzisebenza kanjani lezo zinto. Umfowethu Higginbotham wayelapho naye lowo nje osanda kunikeza umlayezo emizuzwaneni embalwa edlule wahamba ngezinyawo wahlala emnyango wehholo nomfowethu Neville wangena. Ngase ngimisa abantwana bazungeza umbhede ngase ngithi manje sonke asenze indingilizi futhi sibe ne sidedele umfowethu Neville. Umama wayethanda njalo ukuzwa umfowethu Neville ekhuleka wayekuthanda nje ukumuzwa wathi ukhuluma nje sengathi ngobuqotho ubekhuluma noNkulunkulu. Lokho kwaba ngokugcina ukuba ezwe ezindlebeni zakhe umfowethu Neville wayemile ekhuleka. Futhi ngangibambe izandla zami ekhanda lakhe nesinye esandleni sakhe futhi ngenkathi ekhuleka futhi ngenkathi esemkhulekweni uNkulunkulu wambiza. Futhi ngakuzwa lokho kuncane ukudlukuzeka okuyinqaba ngase ngicalaza wayephendule ikhanda lakhe wangibuka futhi ngazi ukuthi wayesehamba. Ngakho ngathi uNkulunkulu Somandla nginikela umphefumulo wakhe kuwe manje. Futhi njengomoya ovunguzayo kwangena ekamelweni futhi wayesehambile ukuyobonana noNkulunkulu. Ngakho ngolunye usuku lwenkazimulo ngaphesheya ngiyombona owesifazane osemusha usobala simazi manje njengomama osekhandekile osemdala oqhaqhazelayo. Ngenkathi enabantwana bakhe ishumi labo kwakungenjengoba senza namhlanje sasingenayo indlela yesimanje futhi sasingenayo imali yokukwenza. Umama wayebeletha ingane yakhe asithi kulokhu kusa bese kuthi ngalentambama abe sezenzela iwashing futhi nje kwamkhandla. Kodwa hayi engumama okhathazelayo omdala enedumbe limthuthumelisa kodwa owesifazane omusha omuhle uyoba njalo kulo mbuso ongaphesheya. Futhi ngacabanga induduzo kaNkulunkulu ukuba angivumele ngifike kulo mzuzwana kwase kuthi ke khona emva kokuba sekwedlule konke useyangitshela-ke ukuthi kungani usenginika lawo mazwi aduduzayo-ke ngombono kamama wami. Ngakho-ke bangane ivangeli engilimeleyo ngilibhekisisile lapho-ke sekwehlela emahoreni okufa. Ngilibonile kumama wami, ngilibonile kumkami, ngilibonile kubafowethu. Ngiyazi ukuthi kusho ukuthini uma usufika ekupheleni kwendlela unolwazi lwesipiliyoni noNkulunkulu kusho okuthize. Ngakho manje ngiphokophelele ngomusa kaNkulunkulu kuya kulo lonke ikota lezwe ayongithumela kulo kuso sonke isidalwa engingaphumelela kuso futhi ngishumayele leli vangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu ensindisweni. Ngokwazi lokhu ukuthi uma lokhu kuphila sekuphelile sinokuphila ngaphesheya lapho esibuye sibe ngabantu abasha futhi siyophela ebukhoneni bakhe nasekubusisweni kwakhe kuze kube phakade naphakade. Ngithemba ukuthi wonke umama oyigugu phakathi lapha nayo yonke indodakazi yonke indodana nawo wonke ubaba uyofela enkosini. Yebo usho umoya ngokuba baphumula ekukhandlekeni kwabo nemisebenzi yabo iyabalandela. Ngolunye usuku olubale lebhasi yohamba sibabone. Yebo. Uma lokho kungenjalo pho yingani simi lapha kulokhu ukuza sishumayelela ize na? Kodwa bangani inkolo yethu ayikho ezeni ingamandla kaNkulunkulu yavivinywa kusukela phansi ngokuvivinya nge-asidi yokufa. Ngezinhlupheko nganoma yiluphi uhlobo lwendlela olufuna ukuza ngayo wenza mehluko muni na sizobonana noNkulunkulu. Manje ngifisa sengathi ngabe bengine besinezihlalo zomuntu wonke futhi ngifuna ukumemezela ngikholwa ukuthi kulo busuku yisidlo kunjalo mfowethu Neville na kulo busuku ngobusuku besidlo nawo wonke umuntu. Ngicabange nje ngenye into ngesidlo. Wawukhona omunye umuntu ngolunye usuku waye esontweni futhi kwaba netekisi eqashwayo eyafika yazomlanda futhi imehlisele esontweni uyimpofana ngempela. Futhi wehla futhi uthatha isidlo nomakhelwane wakhe uhlobo lwe uhlobo olunye lwalaba bafo abaphiyazayo ongamazi uNkulunkulu. Wabuza umakhelwane wakhe wathi ubuyephi kulokhu kusa ngaleyo tekisi eqashwayo na? Wathi bengicabanga ukuthi yona indoda indoda kulukhulu ukuba ibe nesinkwa etafuleni yathi ibandla lithatha isidlo ngakho ngehlile ukuba ngiyothatha isidlo wathi yini isidlo na wamtshela ukuthi kwakuyini isinkwa newayini lenkosi wathi benginaso nami wathi benginepani ligcwele amabhiskidi nekota yewhisky futhi etafuleni lakhe masinya nje wahlaselwa inhliziyo bayibheke ukuba bambheke ukuba ashone nganoma imuphi umzuzu ungabi ngophambene nenkolo ungabi ngongahloniphiyo niyabohlonipha izwi lenkosi niyabo ngokuba sazi ukuthi imuphi umzuzu esizobizwa ngawo ukuba siphendule futhi kuNkulunkulu manje angizwanga Ngihlose ukuza yebo bangibuze ukuthi ngizoba khona yini kulobusuku ngihlose ukuzwa umshumayeli okahle kulobusuku uma ngingaphumelela umfowethu Neville kodwa ngihlose ukuza kubo bonke ubusuku besidlo ngicabanga ukuthi kuyimisebenzi emiselwe thina ngawo onke amandla ethu bese kuthi uma kulungile uma kumthokozisa uNkulunkulu futhi kulithokozisa ibandla nakumfowethu Neville ngifuna ukuba khona ngesonto elizayo futhi uma inkosi ithanda futhi uma kulungile niyabo futhi ngicabanga nje ukuthi ngifuna ukunikelela ngalo lonke iawunsi elincane enginganikela ngalo ngawo onke amandla amancane engisasele nawo ngenzela umbuso kaNkulunkulu yonke into ukusindisa wonke umphefumulo engaziyo ukuthi usindiswa kanjani ngoba empeleni bengingenze njani kulokhu kusa ukuba umama wayengesuye umKristu ukuba sasingenalo lelo themba elibusisiweyo langaphesheya na uma ngiyakhumbula khona ezantsi ngezantsi kwendlu yami ngampaphathiza eminyakeni engamashumi amathathu nanye edlula egameni likaJesu Kristu ngezantsi kwendlu yami nje lapha emfuleni Futhi sengiyambona nje ekhuphuka manje futhi engigona lokho kwakusho into eningi kakhulu Ngathi mama ngolunye usuku siyokufaka ethuneni elinodaka Ngathi kodwa okholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa yebo Futhi ngakho uma ngangingazuzanga mphefumulo kuNkulunkulu kunalowo kamama wami wonke umzamo ukhokhelwe ngokuphendwe kazigidi yebo mnumzane kunjalo manje okufundwa kombhalo nginemibhalo emibili ngakho ngifuna ukufunda omunye wayo ukuqala sizobeke sesiba nomkhuleko bese kuthi ke ngifuna ukufunda omunye nani enizothanda ukufunda kanye nami phenyani emabhayibhelini enu esahlekweni sokuqala sezenzo futhi ngithanda ukumemezela indikimba yami kulokhu kusa uma inkosi ithanda manje sizathu nginemibhalo eminingi namanothi lapha ukuba ngikhulume ngayo angizokuzama ukunihlalisa isikhathi eside kakhulu kodwa ngizama ukufundisisa ngihlale ekamelweni futhi uma inkosi inganginiki lutho engicabanga ukuthi kunosizo ngifuna leli bandla nabo bonke bazi Angehleli lapha ukuba nje ngibonwe ngehlela lapha hayi ngoba sidinga umfundisi ngoba ngicabanga ukuthi umelusi wethu ungomunye oba bedlula bonke okhona emazweni kunjalo impela Akusikho lokho kodwa ngiza ngoba ngiyezwa ukuthi uNkulunkulu ufake etizweni yami umlayezo ozosiza laba bantu niyabo into ezobasiza Wodi sendawonye nomelusi wethu oyigugu sobabili siholwa ngumoya ongcwele sibeka isikhathi sethu ndawonye bese sisonga ekusindisweni kwemphefumulo yonke esingaphumelela kuyo futhi ngiza kulokhu ukusa ngoba ngizwile ukuthi umoya ongcwele unginika umlayezo obuzosiza ibandla futhi yingakho ngilapha manje sahlukweni sokuqala sencwadi yezenzo Siqala ukufunda evesini lokuqala. Incwadi yokuqala ngayilobwa uTheophilu ngakho konke uJesu aqala ukukwenza nokukufundisa. Until the day in which he was taken up. Kwaze kwaba lusuku akhushulwa ngalo esebayalile ngomoya ongcwele abapostoli ayebakhethile. To whom also he showed himself waziveza kubo ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi wabonwa yibo izinsuku ezingamashumi amane ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu and being assembled together with them commanded them that they should not be ehlangene nabo wabayala ngokuthi bangamuki eJerusalema kodwa bahlalele isithembiso sikayise sona uthi enisizwile ngami ngokuba uJohane ngempela wayebhaphathiza ngamanzi kepha nina niza kubhaphathizwa ngomoya ongcwele kungakedluli izinsuku eziningi bona labo ababebuthene bambuza bathi Nkosi usawubuyisele umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi na wathi kubo akusikho kwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu ubaba akumisele ngamandla akhe kodwa niza kwemukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu
And you shall be witnesses.
Nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudea naseSamaria kuze kube sekugcineni kumhlaba. Wathi eseshilo lokhu wakhushulwa bebuka ifu lamamkela ababe besambona. Bathi besagqolozela ezulwini emuka bheka amadoda amabili ayimi kubo embethe izingubo ezimhlophe.
Which also said Ye men of Galilee,
athi madoda seGalile, nimeleni nibheka ezulwini na, uJesu lo osuswe kini, enyuselwe ezulwini, uyakuza kanjalo njengalokho nimbonile eya ezulwini.
Let us bow our heads just
asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje senzele umkhuleko.
Our heavenly Father, we are now coming in
Baba wethu wasezulwini manje sesiza ekusondeleni egameni lenkosi uJesu ukunikela phambi kwakho uqala ukubonga kwethu ngalokho senzele khona nangalokho phezulu kwezinto zonke leso siqiniseko esibusisiwe esiphumule ezinhlizweni zethu ukuthi sisindisiwe Sisindiswe ekufeni, sasindiswa esihogweni, sasindiswa empilweni yesono, sasindiswa ezintweni zezwe, futhi sibizelwe esidlweni sakusihlwa somshado esikhulu sendodana kaNkulunkulu. Sikuthanda kangaka Nkosi ngalokhu. Kungaphezu kokuphila kithi, kungokuphila okuphakade. Kodwa sibuthene kulokhu kusa Nkosi ukunikeza lezi zimbo ngamaculo okubonga nokushumayela izwi sihlephula izwi lokuphila kulabo Nkosi mhlawumbe abalapha ongakwaziyo wena futhi kuyisifiso sethu nempokophelo yethu nezinhloso ukuthi leli namhlanje lizoba umgomo wabaningi ongakwaziyo wena beze bavume izono zabo futhi babize igama lenkosi futhi babe sebethethelelwe izono zabo ngokuvuma izono zabo nangokubhaphathizwa ukugeza izono zabo Futhi ke baba sizokhulekela ukuthi uzogcwalisa ngamunye ngomoya ongcwele ngokuba uluphawu lwesithembiso uNkulunkulu asinike sona sizocela ukuthi uzokhumbula bonke abagulayo nabahluphekileyo nabadingayo namhlanje ngokuba iqiniso izwe lisesimweni sokudinga lonke ngoba Asiphendukeli kuwe ukuba sibe nokufikeleka kwethu nesiphephelo sethu Ukuthi singacabanga kanjani kulokhu kusa ngezikhathi eBhayibhelini ngenkathi abantu besenkathazweni nosizo ukuthi babe babiza kanjani abaprofeti namaningi amadoda amakhulu ngalezo zinsuku ayecabanga ukuthi lawo baprofeti babe ngabaguliswa imizwa nabantu abanokwethuka kwemizwa. Futhi okungukuthi bangahle ukuthi babe njalo kodwa nokho babe nezwi lenkosi. Nkulunkulu namhlanje ukuthi sidinga kanjani ukuthathisela emumva ezwini likaNkulunkulu. Masitshele ngesikhathi sokuphela nokuthi kuyoba njani. Futhi masithi thina njengamaKristu angempela sibuke ubufakazi babo babo futhi baba bese sinikeze ubufakazi ezweni siphe khona Nkosi. Silisa ogulayo phakathi kwethu kulokhu kusa. Ngokuba siyaqonda Nkosi ukuthi okhathele okhandlekile umzimba ogulayo uhuduleka ngapha nangapha ngeke wazijabulela izibusiso zikaNkulunkulu njengoba ibingenza ukuba ibiphilile futhi siyaqonda njengamaKristu ukuthi kuze kube manje siphila phansi kwamalungelo ethu okuphiwa ukuthi awufisi ukuba sibe njalo sikhathele futhi sikhandlekile futhi sehlile futhi sibabuthakathaka Usifisa ukuba sigcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu. Siphe lokho Nkosi njengoba silindele ngokuqhubekayo umlayezo wakho egameni likaJesu siyakucela. Amen.
Now, if you will again turn in the word.
Manje uma futhi nizophenya ezweni kuJohane ongcwele wesithathu. Ngifisa ukufunda amavesi ambalwa kuJohane ongcwele isahluko sesithathu ngiqale ngevesi lamashumi amathathu nanye cishe amavesi amathathu alesi ukuthola ingcikithi yendaba yalokho engifisa ukukusho. Lona nguJesu okhulumayo uJohane ongcwele wesithathu elamashumi amathathu nanye futhi lalelisisani izwi lakhe.
Cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly.
Ovela phezulu uphezulu wakho konke. Ovela emhlabeni ngumhlaba. Ukhuluma komhlaba. Ovela ezulwini uphezulu kwakho konke.
And what he has seen and heard.
Akubonileyo nakuzilweyo lokho ufakaza ngakho. Lepha akakho owamukela ubufakazi bakhe.
He that has received his testimony.
Owamukele ubufakazi bakhe. Ulubekile uphawu lwakhe lokuthi uNkulunkulu uqinisile. Ngifisa ufunda lelo vesi lamashumi amathathu nantathu futhi ukubeka izichizelelo kulelo vesi lamashumi amathathu nantathu.
He that has received his testimony.
Owamukela ubufakazi bakhe ulubekile uphawu lwakhe lokuthi uNkulunkulu uqinisile. Okwendikimba kulokho kusa uma nizo ngifuna ukusebenzisa lena ubufakazi bukafakazi oqinisileyo. Ubufakazi nofakazi. Yingaleso sizathu ngifunde imibhalo emibili ehlukene. Omunye wobufakazi nomunye kafakazi.
Now, a testimony before.
Manje ubufakazi ngaphambi umuntu ufanele abe nesehlakalo ngaphambi kokuba bakwazi ukufakaza. Ukuba ububizelwe enkantolo ubuzodingeka ukuba njengokuthi unikeze ubufakazi, ufanele wazi into ethize ngaphambi kokuba ukwazi ukufakaza.
And a witness is a person who has seen.
Nofakazi ngumuntu obone into ethize, owazi ukuthi iqiniso, futhi bayabizwa ukuba banikeze ubufakazi.
And then a witness.
Futhi manje ubufakazi ufanele azi ukuthi ukhuluma ngani. Akafanele abe ngothi omunye umuntu wangitshela into ethize thizeni. Ufanele abe ngufakazi qobo lwakhe.
If not, he's speaking of.
Uma engesuye ukhuluma ngomunye umuntu obengaba ngufakazi esigcawini. Manje ngicabanga ukuthi ngokuthi siyabona ngaphandle ebandleni lethu ukuthi impilo ibucayi kabi, manje-ke ukuthi ukufa kuqiniseke ngempela, sidinga ukufika endaweni lapho esiqiniseka khona ngempela ukuthi lokhu esikhuluma ngakho kuyikho. Niyabo, akusiyona into ongathi nje ukuhlofuhlofuza njengoba besingasho uyemukele. Ufanele uqiniseke ngempela ukuthi iyiyo, ngoba asazi ukuthi hloboluni lokuphela esizofika kulo.
The one reason that I am a
kanje sizathu esisodwa sokuba ngibe ngumcabange kaCalvin ngokuphepha kwekholwa yinxa yokuthi ngikholwa ukuthi uma owesilisa noma owesifazane esile kahle ngqondweni yabo leso sikhathi sokumukela inkosi uJesu bese ucazululwa konke ngaleso sikhathi kuphele nya. Ngoba uma sesifika ekupheleni kwendlela, asazi nje ukuthi sizogula kuphi nokuthi kanjani. Singathi sigule engqondweni yethu, kungahle kube khona imfiva engabupheka ngempela bona ubuchopho bethu. Futhi singahle sisho noma yini noma senze noma yini ekupheleni kwendlela, asazi. Kodwa niyabo uma sesivele sibambelelise okwehange kuKristu, Akunandaba ukuthi kugula kuni okusithathayo noma yisiphi isimo uma sihamba sekuvele kuqazululiwe. Sibekwe uphawu ukuze kube lusuku lokuhlengwa kwethu. KwabaseEfesu besine elamashumi amathathu kuthi ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku hhayi lokufa kwenu kodwa lokuhlengwa kwenu. Niyabo, emva kokuba ukufa sekube phezu kwakho usalokhu ubekwe uphawu. Manje ukunikeza ubufakazi kube nezinto eziningi nemibuzo eminingi engqondweni yabantu futhi zibe khona kweyami. Ngenkathi ngime emavikini ambalwa edlule ngenkathi umama wami esaphila futhi esakwazi ukuzwa, ngangingakolunye uhlangothi lombhede nodade wethu emi eduze kwami, nomama ubheka phezulu wayesethi, owami oqala nokugcina. Ngezibulo lakhe uDolores uyisigcino sakhe, nabafana bayisishiyagalolunye phakathi noma bayisishiyagalolunye abafana nentombazane. Nomama uqala kusho ukuthi Bill ungondlile futhi ngoba ngikagele ngokuba senkonzweni angikwazi kakhulu ukukwenza futhi unginakekele futhi Dolores ubungithanda futhi wangisiza ukuba ngenze umsebenzi wami wasendlini newashingi. Wayesethi manje-ke Bill wangiholela kuKristu futhi wangibhekisisa ngokomoya futhi bekuthi uma ngiyisephutheni ubungangcikazi ukungitshela ukuthi bengisephutheni nokuthi ngifanele ngikulungise. Ngase ngithi futhi mama si abanye babafana bayaphuza, ngase ngithi sikwephule inhliziyo yakho. Futhi njengothando lukamama wathi Bili konke lokho kuzokwenza isondo elikhulu. Ngathi mama wayazi ukuthi wayengeza ukubuyela ekhaya noma wathi wayengeza ukubuyela abuyele ku-409 Maple. Futhi wathi kimi ngathi mama ngenkathi ngisengumfanyana nje ngangazi ukuthi wayekhona uNkulunkulu ngoba ngangibubonile ubumuntu bakhe ngezindlela ezehlukene. Ngase ngithi kuqala ngikusemndenini wakithi futhi sasakhe eduze kwakwamnumzane Watson enhla lapho e-Utica Park futhi sasingazi lutho ngebandla babengamakatolika. Ngase ngithi ngiqala ukufundisisa manje njengoba ibandla likatolika lisho ukuthi uNkulunkulu wanikeza amandla akhe amakhulu ebandleni lakhe futhi wathi ebandleni lakhe kakhulu impela lingumzimba wamakholwa noma ngabe yini eniyenzayo ilungile. Ngase ngithi manje-ke uma ngakufundisisa lokho sengiqala ukuthola-ke ukuthi kukhona cishe impela amaqembu ngalinye amakholwa ahleliwe ehlukene angamakhulu ayisishiyagalolunye amakholwa. Manje-ke uma uNkulunkulu anikeza igunya lakhe ebandleni lakhe futhi wabatshela nje lahlani lelizwi anilidingi lowo ngumlando nje futhi ningaqhubeka-ke futhi nenze futhi noma ngabe yini eniyishoyo iyobe ilungile, hhayi iBhayibheli kodwa ibandla noma ngabe yini eshiwo yibandla. Mama, ngangingeke ngesekele noma yikuphi kukholwa ngoba ibandla likatolika lisho into eyodwa. Ibandla lamaluthela lithi kungale ndlela. Ibandla lemethodist lathi qhabo umabili anephutha kungale ndlela. Ibandla lamabhaptist lithi kungenye indlela. Nezinkolo ezehlukene ezingamakhulu ayisishiyagalolunye ngangingenakusekela kukholwa kulokho. Kodwa ngathi engakwenzayo mama, ngabuyela emuva ngase ngifunda iBhayibheli futhi ngafundisa ngayo njengamasha indlela labo-apostoli ababelifundisa ngayo. Angizange ngehluke nangokukodwa okuncu lapho abathi umbhaphathize egameni likaJesu Kristu, ngathi umbhaphathize egameni likaJesu Kristu. Lapho abathi umbhaphathize kwamoya ongcwele, ngathi umbhaphathize kwamoya ongcwele. Futhi ngalifundisa ngayo nje indlela abalifundisa ngayo. Mama, ngathi imiphumela efanayo nabayitholayo futhi ngibona uNkulunkulu ofanayo ofika ngokufundisa kwabo, uNkulunkulu ofanayo ofika angene phakathi kwethu uthi enze into efanayo abenzela yona emumva lapho uyasenzela namhlanje. Ngakho-ke isithembiso sakhe singukuthi odla inyama yamaphuzu igazi lami unokuphila okuphakade futhi yakumvusa ngemihla yokuphela. Izwi lingubufakazi bukaNkulunkulu. ukhona abanye ofakazi ebesingababiza kulokhu kuzo. Omunye wabo ake sicabange ngomuthi. Uyisikhathi sasekwindla onyakeni futhi uma isikhathi sasentwasa busika sesilapha manje. Futhi sithatha icembe lokho kunjengokuphila. Futhi uma sizelwe ngokusha siyicembe emthini wokuphila. Nalo muthi esiwubonayo phandle lapha ehlathini. Ukuphila ekugcineni kuyasuka kuphuma ecembeni ngoba inkathi yonyaka isiphelile engeyecembe. Nalokho kuphila kuyasuka ecembeni necembe liyowohloka uma ukuphila kusuka kulo. Sonke sizeke ngempela ngalokho njengoba silibuka emafasteleni ethu impela manje. Lokho kuthi nje ukuphila kungasuka ecembeni icembe liyowohloka. Nalawo ngumzimba esiwumbelayo, kodwa ukuphila obekukulelo cembe kubuyela emuva lapho okuvela khona kwehle kwedlule esihlahleni kuye empandeni futhi lapho kuhlala empandeni yomuthi kuze kube ngenye inkathi yonyaka. Ngokuba lenkathi yonyaka ilanga selisuke lahamba kancane noma umhlaba ususuke wahamba kancane waqhela elangeni futhi ulandela umkhondo wawo lapho uzungeza futhi ukude le nesimo sezulu esibandayo siqonde emhlabathini. Ngakho ke impande ibamba ukuphila kwalelo cembe umhlaba uze uhambe kancane ubuye uzungeze. Futhi manje ke akukho indlela yokuba kuze kufihlwe lelo cembe ekubeni libuye futhi. Liyobuya impela nje ngoqinisileyo njengoba ilanga libuya. Liyobuya. Kodwa lifanele lilinde enye inkathi yonyaka ngaphambi kokuba libuye. Futhi namhlanje lokho kusinika ubufakazi obukhulu njengofakazi kaNkulunkulu wendalo. Ngoba ukuthi uma sisenkathini yonyaka yokuphila okusazokufa, sikhulisa abantwana bethu, siganana futhi sizala imindeni. Lokhu ngukuphila noma inkathi yonyaka yokuphila okusazokufa. Kodwa uma sesizelwe ngokwaphezulu, umzimba ubuyela othulini lapho ovela khona, nomoya ubuyela phansi lapho ovela khona, noma uyenyuka njalo. Uye lapho ovela khona uNkulunkulu owawunikezayo futhi lapho kuyofika enye inkathi yonyaka. Ngaleyo nkathi yonyaka eyofika iyoba inkathi yonyaka engasayikufa. Futhi lapho indodana kaNkulunkulu ivuka inokuphilisa emaphikweni ayo, kuyoba ngokungenakwenzeka nhlobo ukuba kube kusabanjwa leyo mizimba esemhlabathini. Iyovuka ekukhazimuleni wendodana kaNkulunkulu. Yona impela imvelo iyafakaza ngalokho. Ngakho uma singumKristu futhi sizalwa ngumoya, ukufa kungebambe lutho kodwa kunqoba kwethu. Ngoba lo mzimba omdala onokubola uSathane aselokhu enamandla phezu kwawo uyoqathakela othulini lomhlaba. Kodwa uma leyo nkathi yonyaka, lena inkathi yonyaka engafanele manje, lena inkathi yonyaka esenokufa. Kodwa inkathi yonyaka engasayi kufa yeza. Uma sekufika lowo ongasayi kufa, uyoletha kake naye imimoya engasayi kufa obuyele kuye ivela emhlabeni futhi iyophinde ivuke futhi ekuvukeni okwesikhathi esikhulu seminyaka eyinkulungwane futhi uyokhanya ngenkazimulo yakhe. Yonke into emhlabeni inikeza bufakazi. Ilanga liphuma empumalanga ukubonisa ukuqala kokuphila, liyawela bese lishona kusihlwa. Ngokwasekuseni izinyoni ziyavuka futhi zihlabelele futhi zijabulile, sizizwa sifresh. Usihlwa sikhathele uma ilanga lishona, linikeza ubufakazi ukuthi kukhona ukuphila nokufa. Usuku luzaliwe, usuku selwambile. Umuthi waphila amacembe awohloka. UNkulunkulu walondoloza ezimpandeni zomuthi lapho lokhu kuphila kwasunguleka khona, lapho kwaqala khona phansi ezimpandeni kwaphuma kwase kwenza amacembe omthunzi, liyabuya futhi liya lapho elivela khona kuphela ukuba liphumule ukuba lize ngenye inkathi yonyaka. ukuphila embalini encane, ukuqathaka kuphuma embewini, ubuyela ndawo ndawo esingazi khona ukuthi kuphi. Kodwa onke amanzi esihlahla angahle aphume embewini nembewu ibole emhlabathini. Kodwa nokho kukhona ukuphila phakathi lapho okufihlelwe ukuvuka futhi. Yonke into okukhuluma ngayo inikeza ufakazi. Manje ngike ngaba nenhlanhla yokuhamba kakhulu impela emhlabeni jikelele. Futhi ngizwe izinkolo ezehlukene, ngizwe imibono ehlukene. Ngizwe abakaMahomet, abakaBuddha, amaShite, amaJayini, futhi amakhulu amaningi embono ehlukene yenkolo. Onkulunkulu, onkulunkulukazi, nazo zonke lezo zinto. Kodwa akukho nayinye yazo, lutho nayinye yazo, nayinye yazo enelilodwa ikhashaza leqiniso ngayo. Le nkolo yamaKristu inkolo ekahle ukufa kumbelwa nokuvuka. Yonke imvela amazulu uqobo lwalo nomhlaba kufakaza ngayo. Kungufakazi kaNkulunkulu kubantu bakhe nsuku zonke ukuthi kukhona ukufa kumbelwa nokuvuka. Inkathi yonyaka ngayinye yedlula phezu kwamakhanda ethu sibona ukufa kumbelwa nokuvuka. Ngakho siyazi ukuthi leli yiqiniso ubuKristu. Wesisekelo buyiqiniso unikeza ubufakazi babo. Futhi kukhombisa ukuthi wenziwe ngobukhulu ubuhlakani obuphakeme ukufeza inhloso. Ulapha ngenhloso. UNkulunkulu wayengadinge kwenza mithi kanjalo. Wayenza kanjalo nakuba yehlukile omunye kwamunye kanjalo njalo. Wenza konke okwalokho enzela inhloso yakhe ukunikeza ufakazi nokunikeza ubufakazi. Wayengenza imithi njengenye into eyayingaba ngenye into njengamadwala. Wayengenza imithi noma ngayiphi indlela ayefuna ukuyenza ngayo. Wayengenza izimbali noma ngayiphi indlela ayefuna ukwenza ngayo. Kodwa wayenza ukuba ifakazi, ukuba ingofakazi bakaNkulunkulu, ingufakazi oqinisileyo. Ukuthi zonke ezinye izinkolo zingamanga noJesu Kristu uqinisile. Ukufa kumbelwa nokuvuka kunikeza ubufakazi ukuthi asifile phakathi kodwa siyaphila futhi. Khombisa ubuhlakani obuphakeme. Singahle uma isikhathi sizosivumela okungukuthi asifuni ukuthatha isikhathi eside kakhulu. Kodwa singahle sikhulume futhi singazenzi thina iphethini leli itabernakele lapho khona esinezifundiso zethu qobo nezimfundiso zethu futhi lena indawo lapho engingafundisa khona engicabanga ukuthi kuyiqiniso. Ngifuna ukuqaphela obunye ubuhlakani obukhuluma ngomusa kaNkulunkulu obubonakale kithi.
Did you notice the first thing is the
nike naqaphela into yokuqala impande, into yesibili isiqo, into yesithathu isithelo, nalokho akuyawuqeda.
Justification,
ukulungisiswa impande, ukungcweliswa isiqo nesithelo, imbewu yasekuqaleni.
And that's Martin Luther.
Nalowo nguMartin Luther, uJohn Wesley, nombhaphathizo kaMoya Ongcwele, ukulungisiswa, ukungcweliswa, nombhaphathizo kaMoya Ongcwele.
That gives testimony.
Lokho kunikeza ubufakazi emboneni yethu ngombhalo. Futhi kunezinto ezijazini ezibhalwe khona lapha ebengingazisho ngalokho. Lokho ngezinto ezehlukene efakazayo. Ngokubuka ezintweni zemvelo zifakaza ngezinto zokomoya.
Justification the roots.
Ukulungisiswa izimpande, ukungcweliswa isiqu, nombhaphathizo kaMoya Ongcwele isithelo esivele ekuphumeleni yempande nesiqu. Leyo mpande yavela embewini. Imbewu yayinjengalokho okwangena emhlabathini isibuyile futhi. Futhi namhlanje siphile sedlula onyakeni kaLuther, siphile sedlula onyakeni kaWesley, futhi manje siphila onyakeni ohlengiwe wePentecost.
What is it bringing back? The very same church. Hallelujah.
Sibuyisa lona ibandla elifanayo. Yona into efanayo eyatshalwa ngosuku lwePentecost. Imvelo iqakalwayo inikeza ubufakazi kukho ngokufanayo njengoba unikeza ubufakazi ekufeni kumbelwa nokuvuka. Oh, kuNkulunkulu phakade. Nasezimfakazweni zakhe. Ukuba kuphela besingaqalaza. Ubona uNkulunkulu macala onke. Umbeke sise fakaza nsuku zonke. Sikwenza kanjani ngamabomu ngokungazi sikhubeke kulezo zinto lobobulula na? Ngani? Wako muthi uyazishumayeza. Yaki mbali yashumayeza. Yaki ngadi yashumayeza. Umhlaba wako yashumayeza. UNkulunkulu, uNkulunkulu. Futhi sibona inkazimulo yakhe. Kepha nokho ngamabomu. Sikhubeka kukho bese sishintshanisa lezi zinto. Bese siphosa amehlo ethu ezintweni ezinjalo nokubona ngokwemicabango yethu ezintweni eziyize zezwe ukuba senelise inkanuko ephila ngomoya esiwuvumele wabusa izimpilo zethu. Ubuthi besifanele kanjani sisuke kulowo moya futhi sithole umoya kaNkulunkulu. Yonke imvelo, yonke ndawo zonke yafakaza, amazulu izibhakabhaka, izinto eziningi kakhulu. Mina ngihlezi lapho ngitadishela khona izolo, ngibhale phansi ngeke ngibe nesikhathi sokuya kukho. Kodwa ningaqalaza nje, kunoma yini uNkulunkulu ayidalayo, inikeza ukufakazi enkazimulweni yakhe. Noma yini, noma yikuphi okutshaliwayo, kukaNkulunkulu kunikeza ukufakazi kuNkulunkulu. Nokwenhloso yakhe ukukhombisa obukhulu buhlakani obuphakeme. Ngike ngama esiqongweni sezintaba futhi ngabhekisisa uhlobo lwesihlahla esibhashile i-pygmy spruce esithi nje asiphakame kangaka esidliwa izimvu imvu yasendle futhi ngibone leyo pygmy spruce phezulu lapha. Wehle ukubekele phambidlana bese ke uzithela kwihemonloki uhlobo lwesihlahla esinesihlungu imvelo ehlukile uhlobo lwehlukile oluphila endaweni ehlukile ngokwehla njalo ukubekele phambidlana bese uzithela eshobeni ngokwehla njalo ukubekele phambidlana ungene emfezini ekhakhazelayo uphume kulokho uyongena ehlathini lezinyamazane ihlozi. Wehle njalo kulokho uyongena otshanini futhi wehle njalo uyongena kulokho uyongena okhuleni futhi wehle njalo uyongena ogwadule yabo khona okungekho lutho ngakunye ingamuza yokuphila nokuphila kwakho ngqo ukukhuluma ngenhlalo yakho nokuthi kuphila kuphi ubuhlali kwaNkulunkulu kuphela obaba ungenza into enjalo ngakunye ukuphila ngakunye. Ubone isundu eFlorida, ubone isihlahla seOki maphakathi neMelika, nemfezi ekhakhazelayo ezintabeni kuma Rockies. Ngakunye ukuphila owehlukile, unikeza ubufakazi enkazimulweni kaNkulunkulu somandla. Bekisisa ulwandle olukhulu uma umi eduze kwalo, namagagasi alo athukuthele ebhidliza ugu. Ngokukhulu ukuthukuthela, luze luthifu futhi lugxume njengenje thukuthele ekupheleni kweketango. Beluyamezisa izo kuba belungakwazi. Beluyabeselukhathele izono zalo. Kodwa uNkulunkulu wabeka umlindi phezulu ngale ezibhakabhakeni othiwa yinyanga. Futhi wabeka indala yolwandle ukuba lungabe lusedlula. Nalowo mlindi uyalulinda imini nobusuku. Lapho efulathela ukuba aqalaze ngakuNkulunkulu ukubona ukuthi uNkulunkulu ubukeka kanjani. Nakho kufika ibhola lelo lingena linyonyoba kodwa lapho ephendula ubuso bakhe futhi nathi ayibuya lolwandle lihamba. Ulindeleyo mingele uthi ngeke ahamba. Uma efulathela ibuya lolwandle liyongena ngokunyonyoba kodwa lapho ephendula ubuso bakhe futhi ibuya lolwandle liyabuya liyabaleka libuyele emuva. UNkulunkulu ubeke umlindi. Wenzani no?
It gives testimony that the God of Genesis.
Lunigal fast bothi. UNkulunkulu kaGenesis. UNkulunkulu eBhayibheli. Ukhala uNkulunkulu ngobufakazi ukuthi ukhona. Besingabiza abanye abaningi abaprofeti beTestamente elidala ukuthi babunikeza kanjani ubufakazi bokuzalwa kukaKristu. Isibonelo nje ku-Isaya, isahluko sesishiyagalolunye, Isaya wesishiyagalolunye elesithupha. Amakhulu ngamakhulu eminyaka ngaphambi kokuba kwenzeke, abaprofeti banikeza ubufakazi. Kuthi bathi sizalele umntwana, siphiwe indodana. Bakwazi kanjani no? Kwakungaba kanjani ukuthi umuntu ozelwe ngowesifazane azi into enjalo no? Kwaungaba kanjani ukuthi umuntu amakhulu eminyaka ngaphambi kokuba kwenzeke asho khona impela kwakuzokwenzeka. Sizalelwe umntwana, siphiwe indodana, wase igama lakhe liyakuthiwa ngumluleki, inkosi yokuthula, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade. Washo ukuthi wayezozalelwa kuphi? Umprofethi ephansi kokuphefumulelwa wathi, wena Bethlehema laseJudiya, awusiye mncinyane kubabusi bonke na, kepha kuya kuvela kuwe umbusi. Yini yashala kwaprofethi na? Yini yabaphefumulela na? Lokho kuphelela okuyikho du. Akusikho lokho kuphela kodwa abaprofethi basho ukuthi wayezokwenzani. Abaprofethi baze bambona ngisho ezalwa ukuthi wayezozalelwa kuphi, ukuthi wayezozalwa kanjani. Hayi ingane ejwayelekile, ingane nje ezalwa ngomunye wesifazane. Wathi wayezozala ngendlela eyimfihlakalo, wayezozala intombi, intombi yakhulelwa. Yini engashaya umuntu osaza kufa ukuba imenze abona lokho amakhulu eminyaka ngaphambi kokuba kwenzeke na? Kuyikho du ngokuphelele, kusemqini impela. Ukhuluma ngobufakazi bomuntu ophakeme, uNkulunkulu ophilayo. Akusikho lokho kuphela kodwa washo ukuthi wayezozalelwa kuphi nokuthi wayezozalwa kanjani. Washo ukuthi izwe lalizothini ngaye. Washo zona impela izibonakaliso nezinto ezazizomlandela ukufakazisa ukuthi wayengumesiya. Wakufakazisa ukuthi wayezonqatshwa kulingisho emoyeni. Wabubula ngamazwi akhe esambanweni amakhulu eminyaka ngaphambi kokuba azalwe. UDavid esemoyeni, njengoba ngithanda ukubhekisela kukho, njengoba uJesu athi, kungani uDavid esemoyeni ambize ngenkosi? UDavid, hayi uDavid, kodwa uDavid esemoyeni. Khona omningi ningi umehluko phakathi kukaDavid noDavid esemoyeni. Khona omningi ningi umehluko phakathi kwebandla nebandla lisemoyeni. Kwakungani uDavid esemoyeni ambize ngenkosi uma wayeyindodana yakhe ethi, inkosi yathi enkosini yami, dala wena ngakwesokunene sami. Ababe besabuza mphendula, ababe besambuza mibuzo emva kwalokho. Kodwa uDavid emahubweni amashumi amabili nambili wangena emoyeni umoya vo. Kunye nenkathi yakwenza wazonikeza ngisho namazwi awabubula esiphambanweni. Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, umshiyeleni na? Wonke amathambo ami ayangigqolozela nokuthi bazibhoboze kanjani izandla zami nezinyawo zami. Lokho yalinyaza kwanxa yezibambeko zethu. Naku ufika omunye umprofethi, yakotoza ngobubi bethu, isijezi sokuthula kwethu saziphezu kwayo, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Ukuba yikho du ukuphelela kwalo waprofethi, awukho lalinye izwi abalikhuluma ngaye elingafezekanga. Iziprofethi ezokugcina ezisikhombisa ezinikezwa ngaye kwaphendulwa emahoreni okugcina izikhombisa esiphambanweni. Ukuthi lonke izwe ligcwaliswa kanjani, ayikhona yinye into eyashiywa ingenziwe. Ukhuluma ngani na? Ubuhlakani obuphakeme. Wamaziyo lawo indoda, lawo indoda ayeyindoda njengawe nami nje, kodwa babefulelwe ngumuntu ophakeme owanikeza ubufakazi bokuthi thina kulesi sizukulwane nasesizukulwane ezizayo nazo zonke izizukulwane eziphakathi kwabo lapha zikwazi ukubuka ezwini lakhe futhi zazi ukuthi aqinisile. Kungubufakazi bokuthi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Yonke imisebenzi yakhe iphelele, iphelele futhi ihambisana nesikhathi, ayigeji nelodi ihora. Ngezinye izikhathi sicabanga ukuthi izogeja kodwa ayigeji. Emva kokuba sekwedlulile sibonile ukuthi ayifikanga ngokushesha kulokunye, bekungeke kube ngcono kulokunye. Kuphelele futhi kuhambisana nesikhathi. Yisho nasosukwini lwethu namhlanje, uma sibona ele mibono yenzeka nangezinto ezenzekayo futhi zishiwo zingakenzeki, futhi siyamangala ukuthi ziyogcwaliseka nini, ukuthi kuyakwenzekani. Kodwa sithole ukuthi ziphelele futhi ziyahambisana nesikhathi. Tamashi, Bengacabanga kanjani ngomama wami ukuthi ngimbone kanjani esegugile futhi ekhathazela. Kodwa ke ngenkathi enginika umbono ngase ngisibona isimo akuso manje ngidumisa uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi uzoba njalo futhi akafile ulele ukuKristu. Ukuthi sibone kanjani ukuthi uNkulunkulu ukhuluma lezi zinto zingakwenzeki. Okugcina ngenkathi ngisepulpiti yenu noma ipulpiti lapha ngakhuluma ngombono iNkosi eyanginika wona ngokwenyukela enyakatho nokuthi kwakuzokwenzekani nokuthi kukanjani labo bafo beza behla entabeni bethi mfoni Branham mkondo ukungitshela ndawo phakathi la kwalapha nakhona lapho ezansi uhafu wemayela ukuthi kuyoba khona ibhele elinkwevu elinezihloko eziyisilifa na angaze nilibone ngaphambili. Kodwa uzolembukela ngaphambi kokuba ufike lapho na. Ngathi lokho kungokuhambisana nezwi lakhe. Kwenza kanje ngaleyo ndlela. Ngani na kunikeza ubufakazi ukuthi usenguye uNkulunkulu ukuthi zonke izithembiso zakhe ziyiqiniso. uNkulunkulu unikeza ubufakazi nezimfakazo zakhe ziyiqiniso. Unikeza ufakazi nobufakazi bufakaza ngofakazi wakhe. Bukhuluma ngobuhlakani yebo.
When Jesus of Nazareth came to the earth.
Ngathi Jesu waseNazareth efika emhlabeni, yonke imsebenzi yakhe yamandla yafakaza ngezisho zakhe. Awukho umuntu owayefana neze amngabaze.
He said if you don't believe me, believe.
Wathi uma ningangikholwa, kholwani imisebenzi. Uma ningale ukubona enguNkulunkulu. Wena uzenza ungumuntu, uzenza wena uNkulunkulu. Wathi uma ningale ukukhala, khona ke kholwani imisebenzi ngokuba izimfakazo zikaNkulunkulu ifakaza ukuthi yilokho engakhuluma ngokuthi ngangiyikho. Uma ningenaki ngikholwa, kholwani izibonakaliso ezazizongilandela. Ubengafanele yini uMesiya ukwenza lezi zinto na? Wayini na ubufakazi?
They bore record of every claim he made.
Yafakaza ngakho konke akwenzayo.
Martha stood there by.
Umartha wama lapho ngakuJesu nomfowabo lapho efile esethuneni. Ukubona kwase kungenile umzimba wakhe wawungasekho futhi wayebola nje phandle lapho ethuneni. Izilwanyakazana sase sivele sihuquzele emzimbeni wakhe izibungu zomzimba. Ubuso bakhe base buwele ngaphakathi.
But she said, Lord,
kodwa wathi Nkosi, siyakhala ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu ebiza kuze ezweni. Ngiqinisekile ngalokho. Wathi mina ngikuvuka nokuphila, ukholwa yimi noma efile nokho ophila, ophila akholwe yimi akasoze afe, akholwe yilokhu na.
She said, yea, Lord.
Wathi ya Nkosi.
Yes, Lord.
Yabo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu ebiza kuze ezweni. Manje ngikukhombisa ukuthi nginguye owayenguye futhi ngakhuluma ukuthi nganginguye. Ngizonikela ubufakazi kukho. Ngizofakazela izisho zami ukuthi nginguye, nginguye.
Ngimbele
kuphi na? Wayesethi Nkosi, woza ubone. Ngaleyo nkathi ekhombisa izingxenye zokuba ungumuntu kwakhe, wayekhala izinyembezi nalabo abakhala izinyembezi, uhleka nalabo ohlekayo, usekunqobeni nalabo abasekunqobeni. Asimgcine sekunqobeni. Wayethuneni, wayesema lapho ngenkathi beginga itshe, futhi lapho lowo mzimba omncane ubekwe phakathi lapho lezibungu zikuwo, usubolile ubekwe phansi phezu komhlabathi, ubuso sebuwele ngaphakathi, futhi njengoba ukubola kungena, wakhuluma lawo mazwi, Lazaro, phuma! Naleyo ndoda eyayikade sifile yama ngezinyawo zayo futhi yabuye yaphila. Lokho kwenza zonke izisho abeyazisho ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu. Wayengaphezu kokuba yindodana kaNkulunkulu, wayeyikho kokubili indodana noNkulunkulu. Wayeyithabernakeli kaNkulunkulu ngoba akukho muntu wesibili owayeyoke abe namandla anjalo. Thathe uNkulunkulu lakhe ukubiza ukuphila komuntu kubuye obekade sefile futhi wembelwa ezinsuku ezine. Imisebenzi yakhe uqobo yafakaza ngazo zonke izisho azenza, wayenguNkulunkulu. Siyazi ukuthi iqiniso lelo ngoba wathi kwakuyilo ubufakazi babaprofeti ubufakazi bemvelo ufakazi wemvelo ufakazi wabaprofeti ufakazi kaJesu
futhi akazange
azishiye engenafakazi uNkulunkulu unobufakazi wakhe njalo futhi ngenkathi elapha emhlabeni wathi kungifanele ukuba ngimuke ngokuba uma ngingamuki angikwazi ukuthumela lo fakazi lo ongayikufa ufakazi waphakade wayezalwa ngowesifazane ngakho-ke wayefanele abona wayefanele afe ngiqonde lokho uNkulunkulu wayengevumi ukuba umzimba wakhe ubone ukubola kodwa wayefanele afe njengosazokufa ukuba asuse izono zethu kodwa ngaphambi kokuba amuke wasishiyela ufakazi umoya ongcwele ngisho impela bonke abaprofethi kwehle njalo onyakeni le emuva ekuqaleni kwasekuqaleni bakhuluma ngalo fakazi omkhulu owayezoba sezinsukwini zokugcina ebandleni ufakazi wethu omkhulu umoya ongcwele umoya ongcwele ungufakazi wethu ungufakazi olumphawu ungamalungelo angufakazi obuqinisekileyo uyincwadi ekhishiwe yesibopho ehambisana nomthetho kulo lonke izwi uNkulunkulu alikhuluma amen ungufakazi ukuthi uKristu uyaphila futhi ngoba uyaphila nathi siyaphila uyisitatimende esingubufakazi obuqinisekileyo nomuntu onje ukuba afike ngezinsuku zokugcina ukuqondisa ibandla kwakufaneleka kuNkulunkulu ukuba atshele abantu bakhe ukuthi wayezoba lapha bonke abaprofethi cishe banikeza ubufakazi ekufikeni kwakhe ngomoya ongcwele emakhulwini iminyaka eyisishiyagalombili ngaphambi kokuba kwenzeke uJoweli indodana kaPhethuweli waprofetha ukuthi wayezofika iminyaka amakhulu ayisiyagalombili ngaphambi kokuba kwenzeke le ndodana enkulu kaPhethuweli umprofethi wayethathwa njengoguliswa imizwa engasile ekhanda lakhe enowethuka kwemizwa enamadlingozi egula ngengqondo waprofetha uJoweli wesibili elemashumi 29 wayesethi kuyakuthi ngezinsuku zokugcina usho uNkulunkulu ngithulele umoya wami phezu kwayo yonke inyama namadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha phezu kwezingekwazi zami nezingekukazi eziyizisebenzi zami ngiyakuthulula umoya wami futhi ziyakuprofetha ngiyakuveza izimangaliso emazulwini ngaphezulu nasemhlabeni ngaphansi izibonakaliso izinsika zomlilo nentuthu nomusi kuthi kuyakuthi ngaphambi kokufika kosuku olukhulu nolwesabekayo lwenkosi kuyakuthi bonke ababiza igama lenkosi basindiswe iminyaka amakhulu ayisiyagalombili ngaphambi kokuba lofakazi omkhulu afike indodana kaPhethuweli wafakaza ngawo waprofetha ngawo yini ashala umfo omncane na utshela ukuthi yini angatshela umuntu owayezalwa ngowesifazane ngezinsuku zezimbalwa nezigcwele ukuhlupheka lilokho ayikho tshela mina ukuthi yini eyayingashukumisa ingaphakathi lakhe impela ukuthi wayekwazi ukubuka dabule ebangeni lesikhathi bese ebona olofakazi omkhulu eza ebandleni ngezinsuku zokugcina ngitshele ukuthi kwakungenziwa yini lutho kuphela ubuhlakani obuphakeme umkhulu noNkulunkulu somandla ileyo nto kuphela eyayingakwenza uhlaka umuntu osanda kufa umuntu ozelwe ngowesifazane nokugcwela ukuhlupheka nezinsuku ezimbalwa njengoba kwasho uJobe weshumi nane uyafika njengembali anqunywe yebo aphele afe kodwa lelo hlaka lomuntu moya ubuhlakani bukaNkulunkulu omkhulu nonamandla angephula yonke imigoqo yenesikhathi acindezele phansi adabule lapho nomoya wakhe bese ekhombisa umuntu osazokufa ukuthi yini ezofezeka haleluya uma laba kungesibo ubufakazi bukaNkulunkulu ophilayo yibuphi obubodwa na ongakusho kungakwenzeki amen ongakubona kungakwenzeki futhi akusho kungakwenzeki ngobuhlakani nokuphelele ukuyigodu ukuthi kwenzeka ngayo impela nje indlela akusho ngayo uma lobo kungesibo ubufakazi yibuphi obubodwa na Yini ebingakhuluma kakhulu ngunkulunkulu ophilayo na? Impela ungufakazi. Waprofetha ukuthi kwakuzofezeka ngezinto kuzokugcina ukuthi wayezothulela umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama. 75 years after Joel prophesied. Emva kukuba uJoel eprofetile. UIsaya, indodana kaAmos, waprofetha mayelana nalofakazi omkhulu owayezofika ebandleni.
What am I speaking of? A witness.
Ngikhuluma ngani na? Ufakazi. Ufakazi ukuthi leyo. Ufakazi ngempela. Emletha ngemvelo ngabaprofethi iBhayibheli. Manje siyamthola ehla engena osukwini azonikezwa ngalo. Iminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu. Ngisho iminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu. Emva kokuprofetha kukaJoel, uIsaya eseshilo. Indodana kaAmos, umprofethi omkhulu owanikeza iBhayibheli eliphelele, uswele kuGenesis esikuye esambulweni, ezahlukweni zakhe ezingamashumi ayisithupha nesithupha, njengencwadi inezincwadi ezingamashumi ayisithupha nesithupha kuyo. Futhi waqala ngendalo kuGenesis futhi waphetha esikhathini seminyaka eyinkulungwane. Le ndoda enkulu yasho ngaphambili ngokufika kukamoya ongcwele. Ake sibuyele emumva nje futhi sinifunde ngino-Isaya 28:11. Ake sifunde nje okumzuzwana futhi sithole lapho ukuthi wathini ngokufika kukamoya ongcwele. UIsaya 28:11, asiqale evesini lesihlanu. Ngalolo suku inkosi yamabandla iyavuba ngumqhele wobukhosi. Ukhuluma ngalolo suku olukhulu ukuthi lapho ufakazi ayezofika khona. Yena ukhulani na? Mangalo zethweza umqhele. Umqhele wobukhosi. Nesicoco esihle kuyo insali yabantu bakhe. Insali abantu lowo oshiyiwe. Yaba isicoco! Umqhele wobukhosi! Isicoco esihle! Cabangani, lokhu iminyaka engamakhulu ayisikhombisa ngaphambi kokuba kwenzeke. Moya wahlulela, ohlezi ekwahluleleni, yilokho akwenza kithi e-altare. Mandla kubo ababuyisa impi esangweni. Ake ngibone, babuyisa impi esangweni.
For him and with him.
Labomela yena uthi okanye naye. Lamakhulu mangwala uprofetile uyaba ngamandla akhe obi esangweni empini. Ungamandla ethu sethembele kuye. Hayi mbutuweni, hayi mbundweni, hayi sikwenzezwe. Akuyingempya, kuyingamandla, kepha ngomoya wami isho inkosi. Ibandla liphumula ngesizotha kulokho. Uyoba ngamandla akhe ome esangweni. Hayi isizinda sakhe sesayensi ezenkolo, hayi ihlelo lakhe, kodwa umoya ongcwele uyoba ngamandla akhe. Uyoba nguye ome esangweni, uyothembela emandleni kamoya ongcwele ukuba axoshe owezizwe. Kodwa labo baduka ngewayini, manje lalelani, nangezimpuzo olunamandla badukile, badukile. Umpristi nabaprofethi ngezimpuzo olunamandla badukile, bagwinyiwe iwayini, badukile ngezimpuzo okunamandla, bayaduka ekuboneni, bakhubeka ekwahluleleni. Ngamanye amazwi, ekuboneni abakholelwa, ngisho nasentweni enjalo. Futhi ekwahluleleni bathi, oh, inqobo nje uma ujoyina ibandla kulungile. Futhi sinani na isigejane sezidakwa. Ngishisani ukuthi umprofethi wathini? Nangufakazi kaNkulunkulu. Ngokuba onke amatafula agcwele kungcola ubuhlanzo nokungcola, kungabe kusabakho ndawo engangcolile. Ayikho indawo engangcolile. Amatafula ngani bangena izidakwa nezifebe bese bethatha ucezu lwesinkwa esilula bese besisika bese benza isidlo lapho abangangcolile nabangcolile bedla khona ndawonye ukuhlanza amatafula agcwele ubuhlanzo. Ngubani ayakumfundisa ukwazi osukwini olunjalo na? Aqondise bani izifundo na. Wobani abebenga kwenza bebe benezehlo ukungezabo uqobo zesayensi ezenkolo nezinto abathembele kuzo na. Bangeke babuyele ezweni kaNkulunkulu bathi oh lokho kwakungokwenye indawo lokho ngokwesinye isizukulwane. Amatafula abo agcwele ubuhlanzo. Lalelani lo mprofethi nobuhlakani bukaNkulunkulu obuphakeme bukhuluma nangaye. Yibo abalunyuliweyo obisini basuswa emabeleni, hhayi izingane zebandla. Ukuba kuyisiyalezelo phezu kwesiyalezelo. Khuluma ngezwi manje. Ungasho ukuthi uyizindodana nomoya engcwele ngenkathi lithi egameni likaJesu. Ungasho ukuthi uthawula kanti wathi izalwa ngokusha. Kwesiyalezelo phezu kwesiyalezelo, isiyalezelo phezu kwesiyalezelo, nomuthwa phezu komuthwa, phezu komuthwa. Lapha ingcosana nalapho ingcosana. Ngokuba ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulabo bantu. Hallelujah. Ngezindebe ezingingizayo ukuvungama. Mhlawumbe ibandla lihlezi nje ekuhlonipheni nasekuthuleni. Omunye angakuzwa lokho kuvungama bese eqonda ukuthi bathini. Ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulabo bantu. Prophetha ngomoya ongcwele. Izindebe ezingingizayo ngiyakukhuluma kulabo bantu akade esho kubo ukuthi lokhu ngokuphumula. Manje nina bazalwane be-Adventist othatha usuku lwesikhombisa uthini ngalolu na?
This is the Sabbath. This is the rest.
Lokhu isabatha. Lokhu ngokuphumula. Phumuzani abayethileyo. Nkulunkulu sinike inkathi eyikhaya kuba ime esangweni nalelo futhi fakaze ngalo. Lokhu kungukuphumula kumuzane abayethileyo. Lokhu ngokukhumelela kepha abathandanga ukuzwa. Leyo ingxenye edakwisayo. Abathandanga ukulizwa banikini amakhanda abo babhuqa futhi bahleka usulu futhi baqhubekela phambili. Kodwa uyize waprofetha futhi washo ukuthi kuyafazeka ukuthi wenza thumela umoya wakhe futhi uyaba ngumthala womkhosi ebandleni namandla akhe omesangweni. Sathi kanjani ukuthi kwakungumoya na? Wathi bangelani ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulabo bantu nalokhu kungukuphumula nokuhlumelela. Kodwa ngakho konke lokhu babefuna izinhlangano zabo namahlelo abo futhi baqhubeka emva kwamatafula abo anobuhlanzo nezwe futhi beqube ezinjabulweni zezinto zezwe. Abazelwe ngokusha bafulathela amaqiniso futhi baya ezintweni zezwe futhi benza indlu yenkosi ibe yisinengiso sokungcola lapho abanemidanso khona namaphathi nokuqhubeka abesifazane begqoka izingubo ezingahloniphekile nezikhindi futhi begundi izinwele zabo futhi besebenzisa opende bobuso nayo yonke into enjengaleyo njengoba iBhayibheli laprofetha. Uyizaya wathi bazokwenza lokho. Uyizaya isahluko sesihlanu nesesithupha lifundeni ukuthi washo kanjani ukuthi abesifazane babezokwenza lokho ngezinsuku zokugcina. Bakhulu baqinisile, babethemba ize lezwe esikhundleni samandla kaNkulunkulu ukubasindisa. Manje lokho kwakuyiminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu emva kukaJoweli. Iminyaka engamashumi amathathu emva kokuzalwa kukaJesu. Nginabanye abaprofethi abaningana ababhalwe phansi lapha. Kodwa iminyaka engamashumi amathathu emva kokuzalwa kukaJesu kwakukhona leyo nkosana phakathi kwabaprofethi. UJohane uMbhaphathizi. Wonke umuntu wayazi ukuthi wayengumprofethi ovela kuNkulunkulu, umanduleli wokufika kwaKristu okubikezelwe futhi ngezinsuku zokugcina. UJesu wathi, "Napho mukuyobonani umhlanga untengentengiswa ngumoya noma yiliphi ihlelo limphendulela ngapha noma ngapho na?" Hayi uJohane. Wathi, "Nahamba kuyobonani isikhulu esithize esinohlobo oluthize lwesazi sezifo zengqondo kuba sigcine izingubo zakhe nje zingu kuthi nokuthi futhi simtshele ukuthi ufanele agqoke kanjani." Wayesethi labo uhlobo olwanga izingane futhi luhlale ezigodlweni zenkosi futhi lukhulume ezikoleni zomphakathi kanjalo njalo. Alusilo iqhawe, alukho emgqeni ongaphambili, alwazi ukuthi ibanjwa kanjani inkemba esikadla ngothi zombili. Niyabo ba uhlobo olwenza lokho. Kodwa labo kuyobonani umprofethi na? Wathi manje ngithi odlula umprofethi. Hayi lana nkosana enkulu. Iza nesiqhephu sesikhumba semvu ezisongwe ngaso iphila ngemifino yasethathini. Haleluya. Ungekho lwazi lwesehlakalo sasekholiji yesayensi yezenkolo emva kwayo, kodwa ulwazi lwesehlakalo sokuthi yayikhulumela kunonkulunkulu futhi yazalelwa inhloso ukuba ikwenze. Izwi lakhuluma ukuthi yayizofika. Yebo mnumzane. Yaphumela ezingwini zeJordani ezinyawo zawo zisodakeni yathi, ningacabanga ukuthi nina abafarisi enithi sino-Abrahama ongubaba wethu ngokuba ngiyanitshela uNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kula matshe. Lego sala abaprofethi leyo eyaba nenhlanhla yokwethula uMesiya futhi yabona isibonakaliso sikaMesiya futhi yasiqonda lapho lokho kukhanya kwehla kuvela ezulwini futhi kwaya phezu kwakhe. Wayengufakazi wakho. Wathini la ngakho na? Naga mazake lo profeti ekusho njengofakazi. Mina ngibabathiza ngamanzi kube ngokuphenduka, kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engingafanele ukuthukulula izinhlelo zakhe. Yena ngibabathiza ngomoya ongcwele nangomlilo. Ambenga yakhe yokwela isesandleni sakhe, uza kushayelisisa isibuya sakhe abuthele amabele engolobaleni, kepha amakhoba washisa ngomlilo ongacimekiyo. He prophesied. Ukuthi kuyoba khona ufakazi webandla umongwele. Mina ngibabathiza ngamanzi. Lo ngumsebenzi wami engithunyelwe wona. Ngibabathiza ngamanzi kube ukuphenduka. Hallelujah. Ngabe ukhona yedwa ozemba kwami. Ngafakazi ngamanzi. Ngapha ukhona yedwa ozayo ozothumela into enkulu. Uzathumela omunye ufakazi. Hayi mani, kodwa umoya. Uzonibhabhathiza ngomoya ongcwele nomlilo. Haleluya. Ufakazi kaNkulunkulu. Uzonephuca bonke ubulunga benu besonto. Uzoninika ufakazi oqinisileyo ngokuba uzonibhabhathiza ngomoya ongcwele nomlilo. Futhi nembenge yakhe yokwela isesandleni sakhe. Inzembe libekiwe empandeni yomuthi. Nawo wonke umuthi ongatheni isithelo esihle uzogawulwa uphonswe emlilweni. Ngakho-ke iphendukani, lungelani ngokuba ihora selifikile. Leyo nkosana enkulu, umprofethi omkhulu kangaka pho, eminyakeni emithathu kamuva, emva kokuba eseprofethile, uJesu inkosi yethu wayeseyiqedile inkonzo yakhe, inkonzo yakhe yasemhlabeni. Wathi kunifanele ukuba ngimuke, ngokuba uma ngingamuki umoya ongcwele angeke afike. Kodwa ngizomthumela. Seyisikhashana futhi nifuna ukwazi ukuthi ungubani, kuseyisikhashana nezwe lingabe lisangibona, kepha nina niyongibona ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Kulokhu abashumi amabili nane elamashumi amane nesishiyagalolunye ekupheleni kwenkonzo yakhe, ngenkathi inkonzo yakhe yasemhlabeni isiphelile, wathi kulokhu abashumi amabili nane elamashumi amane nesishiyagalolunye, bekani, ngiyathumela isithembiso esishiwo lezi zimfakazo. Ngiyathumela isithembiso u-Isaya akhuluma ngaso. Ngiyathumela isithembiso uJoweli akhuluma ngaso. Ngiyathumela ithembiso bonke abaprofethi ubaba azikhombisa abaprofethi. Ngiyathumela ithembiso sikababa wami phezu kwenu. Bekani, ngiyathumela kini isithembiso sikababa, kepha nindani emzini eJerusalema niyeke ukufundisa kwenu. Yekani ukucula, ningezi lutho olunye, kodwa yenyukelani lapho emzini eJerusalema futhi nilinde nize nabhathizwe amandla avela phezulu. Hloboni kafakazi okwakuzoba yiyo na? Linda eJerusalema uze kube usuqede iminyaka engamashumi amabili yesikole esiphakeme noma ikholeji. Linda uze ukube sewemukele isiqu sakho sobu-BA. Linda uze kube usufunde ukukhuluma ngezinye izilwimi. Ngakho uma kwenzekile ukuba akubizele ensimini yokuba isithunywa senkolo, ubungazikhuluma na? Kabo, kwangesikho lokho. Kumela nje amandla avela phezulu afike uyozibonela uma efika. Linda, uzobhathiswa amandla! Oh, Nkulunkulu, kungani abantu bengakuboni lokho na? Akusikho ukujoyina isonto, kulindela amandla! Lindani nize nembathiswa amandla avela phezulu. ngokuba ngiza kumthumela uyithembiso sikaNkulunkulu futhi ngiza kumthumela ngiyofakaza yena ubafika uyofakaza ngokuba angayikukhuluma okungokwakhe kodwa uyokhuluma ngami. Amen. Kangisisali ukuthi uzakwenzani. Uyoletha lezi zinto ebeyifundise zona, hayi into ethize yasekholeji. Ini? Uyoletha lezi zinto ebeyifundise zona ukuba nizikhumbule ukuthi zingamazwi kaNkulunkulu. Ngiyokhohlwa yilo lonke ulwazi lwenu lwesehlakalo sasekholeji. Niyothola lezi zinto amazwi enginifundise wona. Uyonikhumbuza lezo zinto futhi uyonenzela enye into, uyonikhombisa izinto ezayo. Lo ngufakazi oqinisileyo. Lo ngufakazi oqinisileyo kaNkulunkulu. Uyobuyisela ifakazi lini lamangcwele. Nakuba belishiyiwe cishe iminyaka eyizinkulungwane ezimbili, mhlawumbe bangahle balinyathele phansi kwezinyawo zabo kwisandla ezenkolo eyenziwe ngumuntu, kodwa uma efika uyonibuyisela kulo. Akusikho lokho kuphela, kodwa uyonitshela izinto ezokwenzeka. Uyokhuluma kini ngezindebe ezingigizayo nangezinye izilimi, zonke lezi zinto uyozenza. Yonke into uNkulunkulu ayethembisile uyoyenza. Ngineke ngizothumela isithembiso sikaBaba.
At Pentecost,
inkathi efika, bathi nina, bathi singofakazi bakhe thina. Singofakazi ukuthi lezi zinto okukhulunywe ngazo ufezekile. Oh, hey. Lokho kungenza ngizizwe ngigcwala ukholo. Phezu lapho bathi singofakazi bakhe thina. Asina siku sefuni. Babe yini na? Ama proselite. Abanye babo babe ngamajuda adumile. Alikhuni na njengesitashi. Konke kwase kususiwe kubo. Walo Simoni Petru owayezenza. Ukuthi wayecabanga kanjani ukuthi waye njengesitashi kakhulu kanjani. Waye ngahle lutho olungcolileyo. Uthiwani ngaleyo Pawulo owayezenza. Ehlupha amabandla ndawo zonke. Wenzekani ngenkathi ehlangana nalowo. Lo moya ongcwele. Esendleleni ebheke ezansi eDamaseko. Ngalolo suku na. Wawa phambi kwaFestu. Wayesethi. Amhlanje. Kodwa ngendlela bathi. Bona ehlukile. Yileyo ndlela engikhonza ngayo uNkulunkulu. Wawobaba bethu. Bathi sisi ngofakazi bakhe thina. Manje ukhona ofakazi abathathu abaqinisekayo ePentecost. Kuqala izwi lalabo baprofeti ukuthi uNkulunkulu wayezothulula umoya wakhe ngezinsuku zokugcina phezu kwabantu. Ufakazi abaprofeti ababenayo kwakuyizwi likaNkulunkulu laselicwalisekile. Lo kwakuwufakazi oyedwa, umlayezo wabaprofeti wagcwaliseka. Ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Bayoba nezindebe ezingingizayo nezinye izilimi. Ngiyakhuluma kulaba bantu. Wawulapho-ke babengeke uphike. Kwase kuthi-ke wawukhona ofakazi abathathu. Loku kwakungoyedwa ukuthi izwi labaprofethi lase ligcwalisekile. Obuyifakazi kwakungabantu. Bafakaza kukhona into eyenzekile. Ngangiqashe phezulu lapho ekamelweni. Ngangikhophozela kabi. Nganginamahloni. Ngangazi ukuthi wayethathiwe futhi nganginamahloni ngalo lonke leli qembu elikhulu elinesithunzi lapha. Nganginamahloni ngalo. Nganginamahloni ukuthi mina mhlawumbe ngangingafuni kusho lutho ngakho ngoba ngangesaba ukuthi ngangizoqala into ethize enamadlingozi kuenye. Yileyo indaba kumabandla azenzile namhlanje. Ayesaba ukuthi azovusa esikhulu kakhulu isiphazamiso. Ayesaba ukuthi ayokwenza into ethize engalungile. Oh, nina enizenzile, enizenelise nina. Esikudingayo iPentecost. Esikudingayo ngokugcwaliswa ukufika kukaMoya oNgcwele. Bathi singofakazi bakhe thina ngoba sigcwaliswe ngawo. UPetru wathi, madoda aseJudiya nani enakhileyo eJerusalema bakwazeke lapho kini? Laba ngabadakiwe njengokucabanga kwenu. Lokhu kuseyihora lesithathu lemini, kodwa lokhu kuyilokho okwakhulunywa ngomprofethi uJoel. Kekude ensukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu, ngiyakuthula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. siyafakaza ukuthi amazwi abaprofethi aqinisile ngoba siyagcwaliswa manje. Oh, hey, yilokho esikudingayo, yilokho ibandla elikudingayo. Yilokho lezi ikhulu namashumi ayisikhombisa lezigidi ezizisho ukuthi singamaKristu umhlaba jikelele elikudingayo. Ngenye iPentecost akusikho ukubuyela emuva bese utadisha iminyaka engamashumi amabili nanhlanu, kodwa ukugcwaliswa kukamoya ongcwele ufakazi phakathi kuwe efakaza ngokuvuka kukaKristu nasezwini kaNkulunkulu. UJohane wahlala esiqhingini sasePatmos ngenxa yezwi likaNkulunkulu, ubufakazi obubhalwe phansi bezwi likaNkulunkulu. Ngali lapho izwi labaprofethi ligcwaliswa, babe labo abantu befakaza. Nabo bathathu. NeBhayibheli lathi ngomlomo wawufakaza abathathu amazwi onke mawaqinise kunjalo. Ngali lapho izwi labaprofethi ligcwaliswa, babe labo abantu bathi ikhona into eyenzekile kimi. Ikhona into eyenzekile. Angisasabi. Angisasabi ukufa. Angisasabi lutho. Ikhona into eyenzekile. Ngikhokha inyanga isayeke yami yezenkolo. Ngikhokha onke amasiko ami enziwe ngumuntu. Ikhona into eyenzekile. Nakwazeke lokhu kini nibeke indlebe emazwini ami. Laba ngabadakiwe. Bona balahlekelwa yiso sonke isithunzi sabo. Babedakiwe nje emoyeni nje. Yilokho esikudingayo, yilokho esikudingayo. Elisile iqembu labantu, elisile engqondweni, elingenyuka futhi libhekane noNkulunkulu futhi lithi, Nkosi, ungangenzi ngibe yilunga lebandla, kodwa ngenze ngibe ngufakazi. Thulela umoya wakho phezu kwami futhi ungigcwalise mangibe ngufakazi wakho. Yilokho esikudingayo. Yilokho ibandla ligcwaliswa ukusilela kukho namhlanje. Isimo sokushodelwa izinhlayiya ezibomvu zegazi ingoba lenqabe igazi likaJesu Kristu. Yebo. Umoya ongcwele ufakaza qobo lwawo uthi kunjalo. Babe lapho nomuntu wayengephike. Lawa indoda ayengalindanga esikoleni ukuthola noma yiphi imfundo enkulu. Ayeyindoda engazilutho, engafundile abadobi nabantukazana. Ayengabantu abajwayelekile nje. IBhayibheli lathi abantu abajwayelekile bamuzwa uJesu ngokujabula. Hayi amafuhlufuhlu cha. Hayi umuntu odumileyo, kodwa abantu abajwayelekile bamuzwa ngokujabula.
And that was common people.
Futhi kwakukhona abantu abajwayelekile. Baba mzile futhi bathi singofakaza ukuthi sembukele into ethize futhi asazi kulukhuni ulimi lwakithi uqobo. Kodwa indoda yathi siziqonda kanjani na laba abasibo abasegalile na abasegalile kwakuyisigaba esimpofu sabantu. Bathi kanjani pho sibezwa labo abasegalile bekhuluma ngolimi lwakithi uqobo esazalwa nalo na.
Ngikazi
phazi kwamoya ngcwele befakaza ukuthi izwi kaNkulunkulu lase ligcwalise. Ngiyakuthula umoya wami phezu kwayo yonke inyama nangezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi. Ngiyakukhuluma kulabo bantu nalokhu kungukuphumula. Befakaza ufakazi lobu ngobufakazi bakho impela. Abe nofakazi abathathu ngani na? Izwi labaprofethi izwi likaNkulunkulu, ngoba lawo baprofethi abakhulumanga izwi labo kodwa kwakuyizwi likaNkulunkulu lapho elifaka emlonyeni wabo. Ngihlezi lapha manje ngibuka owase Norway omncane enyanga udokotela, udokotela wezokwelapha ehlezi ngapha ovela le eNorway ngapha ngokuba akhulekelwe. Futhi ngobunye busuku sisahlezi ndawonye engxoxiswaneni yangasese, umoya ongcwele wahamba wangena ekamelweni. Wathi ngilindile mfowethu Branham ukubona ukuthi kuzothiwani. Lapho umoya ongcwele waya emuva le phansi empilweni yakhe, kwangemuva le lapho okwenzeka khona into ethize. Wamtshela ngakho nokuthi kwenzekani nokuthi simo sini konke ngakho, futhi wamtshela le yonto.
God's spirit.
Amen. Makhulukulu unikeza ufakazi. Ukhona mhlambe omunye umfo omncane othezi lapha, futhi ibandla likamfowethu Phama lathumela enhla ethi deke konke futhi engazi ukuthi uzokwenza njani, futhi ayedabukile ngento ethize. Umfo omncane omuhle ngicabanga ukuthi uye ekhaya. Kodwa kwakukhona wamthumela ethe lapho umfowethu Phama wangibhalela incwadi wayesethi, mfowethu Branham ngiyazi ukuthi isikhathi esikhathazayo noma into enjengaleyo, kodwa uma ungathola ithuba umbone ngoba ungumfowethu olungileyo nebandla lalimthumele enhle. Wayesengxoxiswaneni esahlezi lapho lento ethize enkulu ejulile engqondweni yakhe ngaphambi kokuba abe nethuba lokusho noma yini. Umoya ongcwele wafinyela phansi wase ukuthola awukeba mhlobisa futhi wadaza nezinyembe zehla ezilatini zakhe ngani unkulunkulu efaza ngani ngo-William Branham nakhabo mnumzane ngomoya ongcwele. Amen. Lowo ngufakazi kankulunkulu. Ake ngilitshele enye into, kwakungani lo mfo omncane ehlezi ngapha othiwa nguHickenbotham, umdikoni wayelapha ebandleni, wasisebenza wasiqeda isikhathi sakhe futhi manje useyilunga elethembekile. Usukumile kulokhu kusa ukuba akhulume ngezilimi, ngiyakhola futhi uyaprofetha. Kungani lo moya ongcwele uthe kulokhu kusa ngenkathi enikeza incazo, ngigcobe inceku yami ukuba inilethele izinto ebenifanele nizazi na? Oh, ngani na? Kulimzila minapa ikanda nami nibheke phansi ndengizwa pindwa izinyembezi zehlela enhlizweni yami. Leyo ndoda ibingasazi lutho, angizange ngisho nelilodwa izwi kuyo noma kunoma ubani omunye engikhuluma ngakho ngoba ngisanda kuza epulpiti nje. Khona minapo yambula indikimba futhi yatshela abantu ukuba bahlale ngokuhlelekile benzele wona. Uzokhuluma kini wathi ngiyithumele ezizweni eziningi kubantu abaningi lo mlayezo ofanayo futhi ngizokhuluma kini kulokhu kusa ulaleleni washo ngokuba ngiyigcobile futhi ngayithuma ingene. Oh Nkulunkulu kuyini na? Moya ongcwele ufakaza okuzileyo kaNkulunkulu. Kuyini na? UNkulunkulu buzifake ethabernakele kumuntu. Haleluya! Yini bandla ngaleso sizathu ingenakuwuthatha umbhaphathizo kamoya ongcwele ukukhala, ukukhaqhazela noma ukukhuluma ngezilimi noma iliphi ivuso. Alungile manje niyabo, zona lezo zinto zilungile, kodwa udeveli angakulingisa lokho ngokwangempela. Kodwa umangcwele unkulunkulu, unkulunkulu ezifake ethabernakele kumuntu. Kungaphezu kwevusa, kungaphezu kokukhuluma ngezilimi, kungaphezu kokumemeza emoyeni, kungaphezu kokukhala ezinyembezi, kungaphezu kokujoyina ibandla. UNkulunkulu ehlala kumuntu. UNkulunkulu, uNkulunkulu uqala lwakhe ezifake ethabernakele phakathi kulowo muntu. Uma engakhuluma futhi kufana nje njengoba ukhuluma uNkulunkulu, lelo yibandla likaJesu Kristu. Ingaleyo ndlela ibandla lokuqala labapostoli elahamba ngayo. Ehluke kangakanani amabandla namhlanje? Ehluke kangakanani ukuthi sithethile kulo selokhu kwaqala inhlangano yethu yamahlelo cishe ekhulwini iminyaka lesibili emva kukaKristu ebandleni elikatolika lasekuqaleni lenza inhlangano futhi lifundisa ukwazi izimfihlo zokudabuka kwezinto ezikhona zomuntu. Namhlanje kukhona abantu abaningi singabantu abenza okuhle. Join ibandla. Ngilaleleni. Nakho umfowethu Higginbotham abekhuluma ngakho kulokhu kusa. Hayi uHiddenbotham kodwa umoya ongcwele ukhulume ngaye. Singabantu abenza okuhle. Sijoyine ibandla futhi sifuna ukuthanda kakhulu futhi sibe noma umnandi nabo. Nje asifuni ukulimaza imizwa kanoma ubani kusobala qha. Sifuna nje ukuba ngumKristu onomoya omnandi kabi. Sifuna ukukhiqiza uKristu. UKristu akhiqizwe. Hallelujah. Oh ukuba nje bengingathola amazwi athile uNkulunkulu abenganginika wona ukuze nibone ukuthi ngichaza ukuthini. Imvu ayicelwa ukuba ithele uvolo, ayicelwa ukuba ikhiqize uvolo kulonyaka. Uma imvu iyawe novolo, ngoba imvu ayidingi ukuba ithi awu manje ngikholwa ukuthi ngiyivu, ngakho kungcono ngisheshise khona lapha ngifanele ngithole uvolo kabasi. Ayidingi ukukhathazeka ngalokho, ingoba nje uba iyivu iyathela uvolo. Ayidingi ukuba iwukhiqize, awudingi ukukhiqiza ubumnene bokuzenzela futhi mina ngine mina manje angifanele ngenze lokhu, ngiyazi ngingumKristu. Oh mfowethu, zama ukuzisindisa ngesingayo ngemizamo okungeyayo ubuntu nokho iqotho. Yini indaba amapulpiti abuthakathaka, izikole ezibuthakathaka, amakholeji abuthakathaka? Yile indaba bafundisa isayense yezenkolo engeyomuntu. Banika uthi namhlanje amandla omKristu bavele nje ungumKristu, oh ngiyi-Methodist, ungumKristu, oh ngiyi-Baptist.
manje nawo ngamandla obuKristu. Bashanga kanani, haleluya. Bashanga kanani kuyalo bandla lokuqala. Baba ngalaluzo lezi zinto kuba bazisho. Kodwa babekade begcwaliswe ngamandla asebenza emzimbeni. Abantu kamoya ngcwele ayekade bakhululile esonweni nasekufeni. Kalamasi baba yibo ngegama nje. Abenothando kaNkulunkulu luvuthe enhliziyweni zabo olwabathumele kufeni.
Ubeki, indodakazi yami yayingifundela izilwi ezinamandla ngobunye ubusuku. Wathi lalela lokhu baba, futhi ngeke ngakwazi ngalesi sikhathi ngiyaxolisa, ngeke ngalibiza igama. Kodwa umKristu osemncane wayejikijelwe ngaphandle njengesilwi esinamandla ukuba alwe enkundleni enkulu evalekile yamaRoma. Ngeke ngama kuleyo nkundla enkulu evalekile, ngikhuleka ezindonga ezindala seziwela ngaphakathi. Kunabe hlezi lapho futhi nje babethanda ukuzibona zazibulalana. UNkulunkulu ekhuluma ezinsukwini zakudala ziyahlangana nje bese ziyabulalana, futhi kwakuyilokho uNkulunkulu wayephambene nalokho. Futhi omunye waba nesibindi, omunye wazo impela izibonakaliso zokuqala zobuKristu wala ukubulala umuntu kunjalo. Futhi ngambulala ngezindlela eziningi kunokuba nje umchonxe ngomese ukhulume ngokumelana nesimilo sakhe. Izindlela eziningi ongakwenza ngazo. Bathe lesi silwi esinamandla, bathathe lebhubesi laya kuso. Futhi nawe uqele namandla kaNkulunkulu, sabulala lelo bhubesi ngenkemba yaso umese. Abantu bashaya ihlombe kwakuyiqhawe basukuma. Bathethela elinye futhi walibulala ngenkemba yakhe. Baseke bethethela umuntu omkhulu odumile, omude, umhedeni, ongumAfrika omnyama. Lo mKristu kwakufanele alwe naye, ayengafuni ukukwenza. Kodwa ekulweni wamshaya wamlahla phansi umAfrika, wayenenkemba yakhe eseyimise empo phezu kwakhe. Kusobala umAfrika wathi, mnumzane, ngibuyele masinya ukuze ngingabuzwa ubuhlungu, ungangizwisi ubuhlungu, ngibuyele masinyane. UmKristu waphosa inkemba yakhe ngale, wakhumula izigali zakhe, wahamba waphumela kumbusi. Wayesethi, mbusi, ngingumKristu, inkosi nomsindisi wami iyasenqabela ukuba sithathe impilo yomunye nomunye. Ngizoyithatha impilo yesilwane esasendle, kodwa hhayi eyomfowethu. Ngiyala ukubulala umuntu. Bonke ababusi baseRoma kanjalo njalo basuka basebethi, usokuthi sigqile siyisilwi sizokukwala ukulalela iphimbo laseRoma. Base bebeza indoda, thuma uthathe leyo nkemba usibulale. Yagquma yase ithatha inkemba yomKristu, umKristu engahlomile. Weneka izandla zakhe nendoda yamhlaba, waphumela enhliziyweni ngenkemba, kwaphumela ngqo enhliziyweni yakhe ngenkemba. Futhi lapho ukuphophoza phakathi kwegazi ligobhoza, futhi ligcwalisa amaphaphu akhe ngenkathi lomese omkhulu dabula emaphashini akhe, umKristu omncane wawa ngamadolo akho ayesethi, Nkosi Jesu, yemukela umoya wami. Futhi sikhuluma ngokuhluphekela uKristu. Uyaba yini ubufakazi bethu ngendoda enjengaleyo na? Oh, ukukholwa kobaba bethu kusaphila naphezu kwakuba kungumgodi wentilongo ilangabi nenkemba. Lawo kwakungamadoda ayesho ukufa uma evuma uKristu. Ayekade enzeni na? Ayekade emukele ufakazi, ayegcwaliswe ngomoya ongcwele. Lawo maKristu okuqala lalingakwesaba ukufa. Emva kwalokho umbuso wamaRoma wabona ukuthi kwakukhona into ethize ngawo. Yenzani na? Akukhetha, ayeseyihambisana ase enza ihlelo kukho. Base nje bebangenisa ngokukufundela ngaphandle kokwemukela lofakazi. Kulapho-ke lapho bekhona namhlanje lutshele iBaptist Presbyterian namaningi kakhulu amaPentecostal abizwa kanjalo, sihamba sehla ngalolu hambo ngaphandle kokwemukela ufakazi kaNkulunkulu. Nomoya ongcwele ungufakazi wethu. Yebo mnumzane, kwehluke kangakanani lawo mabandla angalolo suku. Ibandla namhlanje lingukuthi joyina ibandla nje. Njengesisho esidala sisithi, uma umuntu ejoyina ibandla ugqoka ibhatshi elisha kunjalo. Kodwa uma egcwaliswe ngofakazi, ngafaka umuntu omusha ebhatshini.
akusile ibhatha elisha kumuntu ngumuntu omusha ebhatheni esikudingakala emlandeni ngokuningi umuntu omusha ebhatheni
lelo yibhatha leyo befundisi engikhuluma ngalo yebo silidinga ngokwehlukile abaseqaleni leli bandla namhlanje lizama ukuzisindisa lona ngemisebenzi emihle yalo uqobo oh ngingumkristu ngifanele ngibe nomoya omnandi ngempela ngifanele ngenze lokhu kodwa lelo bandla lokuqala babenza yena belindile bengazami ukuziguqula bona kodwa babelindele unkulunkulu uqobo lwakhe ukuba afike futhi abaguqule besuka ekubeni abafarisi kuya ekubeni ngofakazi kuye sikudinga namhlanje ngokunye kulinde kubangcwele ufakazi kankulunkulu ukuba fike siguqule ekubeni sidejane sabafarisi ababandayo naba njengesitashi sibe ofakazi bokuvuka kwajesu kristu haleluya umoya ongcwele awusilo igobolondo elingenalutho indawo lapho abantu beyakhona futhi nebandla alisilo igobolondo elingenalutho njalo indawo lapho abantu beyakhona nehholo elikhulu elidala isakhiwo noma enye into ethize ebiza amadola ayikhulu lezigidi noma enye into ethize futhi sisebenzisa yonke imali yethu entweni njengaleyo sibeka izigidi ngezigidi ngezigidi zamadola ibandla selingcono kakhulu namhlanje kwezezimali kunoma lake abangcono bona sithenga izakhiwo futhi lapha ngibona inhlangano enkulu ibeka amadola izigidi eziyisithupha ngapha eMissouri endaweni lapho khona bengaso sonke isikhathi futhi sithi ukufika kwenkosi sekuseduze inhlangano yamaPentecostal amanye amaPentecostal akhuphuka ephuma emaceleni emigwaco nezinto ezinjalo futhi azama ukwakha izakhiwo ezinkulu ezedlula ezinye bese ethela umshumayeli ofunde ukwedlula bonke abangamthola phakathi lapho futhi ayaqhela kukho konke ukugcwalisa kwamoya ongcwele ayaqhela ekuphiliseni ngokankulunkulu ayaqhela kumoya ongcwele amandla futhi konke sikwenzayo manje ukuzama ukuncintisana namamethodisti futhi manje sesijoyine lezi zinhlangano ezinkulu zamabandla kanjalo njalo ngokoqobo siphika ukuma kwethu kobuvangeli ngoba sihlelile sajoyinana manje sebengabomkhandlo wamabandla amahlala njepho ihlazo elinjepho ngento enjepho yadabukisa nemathuba ezwe elifayo nobukhomanisi bulida buliqeda nobukhomanisi babunjwa ngenxa yobuthakathaka bobukristu kunjalo okubizwa ngobukristu ithuba linjepho ibandla kankulunkulu ophilayo elinalo namhlanje ukuba lisukume ngezinyawo zalo nofakazi obabhathiswa kwamoya ongcwele futhi lizamazamise lelizwe ebhayibhelini ujeremiya isahluko samashumi amane nambili babe nesikhathi njengoba benaso manje babesabi ukuthi inkosi yasebhabhiloni yayiza neno ukuba ibathathe nabo bonke abadumileyo nezikhulu ezinkulu nezinto ababakholwanga labo baprofethi babefuna ukusho nje ukuthi babekwenza ukuba babe ngabenkolo ngakho babizela enhla ujeremiya omdala futhi babecabanga ukuthi wayehlanya bamkhiphela ehlane lapho mhlawumbe ekusonge ngobhlankethe nezinwele ezileyo ngaphezu kobuso bakhe edla imifino nanoma yini ayengayithola edle ehlane ukuba ayidle benyuka basebethi mprofethi sitholele intando yenkosi bathi sitshele ukuthi sizokwenze njani futhi sizoyilalela inkosi noma ngabe kubi noma kuhle wathi ngizonifunela enkosini-ke waphuma wayehambe izinsuku eziyishumi ngaphambi kokuba inkosi ikhulume kuye uyabuya wayesebabizela ndawonye bonke wayesethi nino isho kanje inkosi zwani nina bantu haleluya ngiyayesaba inkosi yasebhabhiloni njengoba sesaba irashiya wathi nonke nilungela ukwehla niyongena egibhithe ngoba niyazi iyeza futhi sibaleka sisuke edolobheni siye kwelinye sizama ukubalekela amabhomu ama-athomu nemipheme yezindlu nakho konke okunye kuzasithinda ngana susana umuzi wesono jeremiya wathi uma nizophendukela kunkulunkulu ninikele inhliziyo yenu kunkulunkulu nibuyise izinhliziyo zenu futhi nigcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe futhi nenze lezi zinto okulungileyo khona-ke ningayesabi inkosi yasebhabhiloni Niyazi kutu abantu bati ni lapo bezo ufagazi. Na mkulungulu na bati. Wena profeta ngamanga. Siongene kipite. Lapo beshela. Lapo utenemia ufiga. Waese tata amacha mabili. Waese ewabega. Mkotini we kitume. Wati. Ngegu yami. Inkwase mkati nezari. Uzawase lapa ngu. Uzo ni tata noma kanjani. Nizofa nkemba noma kanjani. Foe tu. Aiko indela mulo lusugu. Kambo. Mbalagala loku ulashwa. Oguni ndela bandu. Mpande kwa kwa mziwe. Nifeshi nendala upenduga. Ogutunyelwe ngumoya undwele. Angipambene ngaluto na baza na lebami. Futi ngikunuma ngami. Kotu asingaba vangeli. Billy Graham. Upangalo mkulu. Upangalo Roberts. Upangalo mkulu. Labo indo tekulu.
We appreciate them, but we don't need evangelists.
Why are you asking politics? Get the Methodist, Methodist the Baptist, the Onka Makembo, the Pentecostal, the Holy Ghost, the Bambi, the Fudi, the Kombi, the Guti, the Ngababa Kulu and Jani, the Guti, Bangagi, the Ngaba Hosha.
We don't need that. We need all the way God to us. We need salvation. Not evangelism.
Sitting all sorts in this. Hi, Abba Fangel. Sitting in this.
We can take this.
Tell us a dab. If we are a to Abaya Kayona, you are doing a tough for washing. Remain in the Kunjal. Sitting on Amsterdam. Hi, Busalelo. Boboga, went in this. Jama says in 2 minutes, Busalelo. Yes, away. Kwenkati abantu ezitolo bezizwela ukuphenduka bekhala amajoyinti otshwala obungekho emthethweni nezindawo zokuzijabulisa zavalwa ngqi futhi bahamba beyokhala izinyembezi futhi bekhuleka yilokho esiwuthiwayo namhlanje hhayi ukubutha ikhulu namashumi amahlanu lezinkulungwane njengoba benza ngolunye usuku abanye babo bethi yethi Maria nomunye esho enye into umkhuleko omncane futhi baphume bese bethole uphuzo lwenhlangalihlwaliswano bese bebuyele emuva.
We need a day of weeping and mourning and waiting.
We need a day of weeping and mourning and waiting. We need a day of weeping and
mourning
and waiting. We need a day of weeping and mourning and waiting. We need a day of weeping and mourning and waiting. We need a day of weeping and mourning. Ukuthi umoya ongcwele uma efika uyofakaza kuzo zonke izizukulwane ezilandelanayo kuze kube sekupheleni. Wathi lezi zibonakaliso, hambani niye ezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayokhipha amadimoni. Lo fakazi uzoba khona kuze kube nina, kuze kube sekupheleni kwezwe, kuze kube nina zonke izizukulwane. Geka malami, baya ukipa matimoni, baya ukulima ngezi libe zinja, mabeta chezi nyoga nyoma, bapuze kubulalayo, ngewe kubali maze, mabebega izanda pezu wabakulayo, baya usinda. Ujesu wa shumuti, umoya wa njwele, ayete weze mtumela, weze ba, mfarazi kuza kubeta kupeleni wa nyaga, zote zungulanea muva. Manje, mkuti wa shalako, mfarazi ba ketina. Amen. Senivala futhi nalisisani, yembathani ukuqonda kwenu manje, futhi nilalele njengoba sengivala.
We are his witnesses who have received.
Singofakazi bakhe thina esemukele umoya wakhe. Amazwi akhe afakaza ngezinto kuzokugcina ukuthi kuyoba khona ukuwa futhi kuyovumbuka obandayo ogcina umthetho ngamehlo nje, unyaka webandla ongenamandla. Siphila lapho ke. Ibandla elingenamandla linesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla bewaphika labo ke wobagwema unikeze isibonakaliso ukuthi kuyoba khona izikhathi lapho umuntu eyohlala khona ethempelini likaNkulunkulu ezikhombayela ukuthi wayenguNkulunkulu uyofika ebusa izizwe. Kuphelele kanjani zonke lezi zinto ukuthi izwi kaNkulunkulu beliphelele kanjani ukuthi inkosi uNebukadnezari waba kanjani emuva lapho ngenkathi ephupha lelo phupho noDaniel wamumshela lona ukuthi yaba kanjani leyo mibuso ngamunye kusukela kowaseBhabhiloni kuya kumaMede namaPheresiya kuya kumaGreki nakumaRoma lapho nje iwa lona impela usuku lwenyanga isikhathi nayo impela indlela uNkulunkulu athi kwakuyo kwenzeka ngayo. Izwi likaNkulunkulu lingufakazi oqinisile. Izwi likaNkulunkulu lathi ngezinsuku zokugcina kuyofika izikhathi ezinzima nezinhliziyo zomuntu ziyohluleka ukwesaba nokudidwa izikhathi nosizi phakathi kwezizwe. Futhi kuyofika ukuwa kusukwa ebandleni nomuntu uyosukuma futhi bezikhomba ukuthi bayezikholo ezinkulu kanjalo njalo futhi babe namandla bakhele ebandleni futhi babe nesimo sokumesa sabu uNkulunkulu futhi baphika amandla angempela kaNkulunkulu. Ukujoyina ibandla wakhuluma ngebandla lengena kuleso simo singufakazi ukuthi izwi likaNkulunkulu ligcwalisiwe ibandla likulokho yonke inhlangano ikuleso simo esifanayo khona manje. Ngezonke ngizophosa inselelo noma yimuphi umuntu ukuba angikhombise noma yiphi inhlangano esemlilweni yenzela uNkulunkulu egcwaliswe ngomoya ongcwele nezibonakaliso zibalandela. Sukuba ungitshele yodwa noma yiphi inhlangano, ayikho into enjalo. Ngeke bakasini kunjalo. Zonke azinamandla futhi zifile. Itholeni.
But he also prophesied there'd be a real church in that day.
Kodwa futhi waprofetha ukuthi kuyoba khona ibandla langempela ngalolo suku. Umhlaba mncane, intsali.
He said there would be.
Wathi uyoba khona futhi uyoba khona. Uyoba khona abantu abamazi uNkulunkulu wabo kwasho umprofeti bayophikelela ngezi suku za kugcina. Wathi kuba khona izinkanyiso zakusihlwa ngosuku lokugcina. Prophet washo njalo. Ngizokuzwa uNkulunkulu washo njalo. Kuba khona izinkanyiso zakusihlwa. Yini ukukhanya kwakusihlwa na? Kuyafana nokukhanya kwasekuseni. The prophet wathi kuba khona usuku lapho ukungayikuba ngobusuku noma imini isikhathi esiwaqabele njengoba kunjalo phandle namhlanje ukukhanya okwenele nje ukubona ukuthi ungahamba hamba kanjani khona la kodwa wathi nesikhathi sokuhlwa kuyoba ngokukhanya.
What would it be?
Yaba yini na bonke bayabuya babuyela esikhathini sasekuqaleni. Kuyoba khona izinkanyiso zakusihlwa ngosuku lokugcina zikhanya. Wathi kuyoba khona umprofeti osukumayo ngezinsuku zokugcina uma lakho esine enikeza izibonakaliso zezinsuku zikaLodi njalo njalo. A prophet futhi kuba abantu babuyela emuva ekukholweni kobaba bePentecost bakuqala. Babuyela emuva ngokuqalana. Babuyela emuva eBhayibhelini. Basuka ngalona nehlelo futhi babuyele kokuqala. Babuyele kuPentecost yasekuqaleni. Baye ekugcwalisweni ngomoya ongcwele wasekuqaleni. Baye emandleni kaNkulunkulu wasekuqaleni. Izwi liyafakaza ukuthi lokho kuzokwenzeka. Kuyoba khona ukukhanya ngesikhathi sokuhlwa. Indlela enkazimulweni impela noyifumana endleleni yamanzi ngukhanya namhlanje ningcwatshwe egameni elihle lika Jesu. Bangana badala phendukane ezonweni izinu zonke umoya ongcwele ngempela uyongena. Izinkanyiso zakusehlwa sezifile kuyisiminyu ukuthi uNkulunkulu noKristu bamunye. Ufakazi kaNkulunkulu umongwele umongwele uqobo lwawo uhlala kithi awusazi wasibadalisa lehlangano ungahamhlela uNkulunkulu uNkulunkulu uzoba yina libuyele kubuva ngendlela yelaliyiye endaweni yokuqala liyobuyela ekuqaleni libuyele kokwasekuqaleni libuyele lapho elaqala khona. Yebo, baphathisa ngendlela efanayo abayenzayo. Iyafundisa ngobongelo ngendlela efanayo elenza ngayo. Bayofundisa abantu ngendlela efanayo elayenza. Iyazikhelanisa nezinhlangano njengoba benza. Yebo, nendawo yabo bonke njengoba benza lowo oyofika. Bayoba ngabahlanzekile nabangcwele njengoba benza. Bayagcwaliswa ngomoya njengoba babenjalo. Abayikwasaba njengoba babenjalo. Lezi ezifanayo ezenzeka kubo ziyokwenzeka kulaba ngezinsuku zokugcina ngezinkanyiso zakusihlwa njengoba kwakunjalo emuva ngaphambili. UNkulunkulu uthumela lelo phimbo. Sizenga phandle! Sinazo zonke izinhlobo zofakazi. sinazo zonke izinhlobo sinofakazi wamamethodists ufakazi wamabaptist ufakazi bamapresbyterian ufakazi wamakatolika ngizoshumayela ngesonto elizayo inkosi ithanda nezigaba ezine ezehlukene zebandla uma inkosi ithanda manje sinazo zonke izinhlobo zofakazi namhlanje kodwa munye ufakazi oqinisileyo imvelo isafakaza ukuthi uNkulunkulu ukhona usalokhu enguNkulunkulu njengoba wayenjalo umuthi wokuqala ake awudala kunjalo na abaprofethi abaprofethi emumva leyo ufakazi futhi wayenezwi kaNkulunkulu futhi wakhuluma izwi likaNkulunkulu futhi lagcwaliswa phambi kwabo ngqo uNkulunkulu wathi uma ekhona phakathi kwenu ongowomoya nobuprofethi mina inkosi ngiyakuzazisa kuye ngemibono ngikhulume kuye ngamaphupho futhi uma akushoyo kufezeka khona ke muzweni uNkulunkulu afanayo wenza into efanayo namhlanje sibona impela into efanayo yenze wakhuluma ngokuthi izinkanyiso zakusihlwa ziyofika ukubuya uyoba khona osukumayo oyophendulela ukukholwa kwabantwana kubuyele koyise ngaphambi kokuba lolo suku olukhulu nolwesabekayo lwenkosi lufike oluyoshisa umhlaba njengeziwo futhi sibona amaphumu ama-athomu elenga ngaleya sibonile lapho amarashiya ekhumise khona awawo ngolunye usuku eshisa kakhulu wakuphinda ngamashumi amahlanu futhi enamandla kakhulu kunalelo lase-Hiroshima akumangalisi iJapan ikhalela ukuthula ikhala futhi ikhuleka Hiroshima lapho lishisa amehlo awo nezilimo amakhulu amamayela kude naleli abaqhumisa lalinamandla amakhulu wakuphindwe ngamashumi amahlanu manje ngiyabona lapho imvithi yokusakazeka yakhetha khona iMelika lapho lizungeza kodwa lapho libuya liza phezu kweMelika futhi imipheme yemvithi yokusakazeka na ngiyantshela sekuyisikhathi sokuwa ngaphandle kulungile ukuba ngaphandle manje kenzazwe wena uyowakuphi ifoti Branham na ubuyele zingalwane zikaNkulunkulu kunjalo dedele umoya ongcwele ufakazi ungufakazi kaNkulunkulu
Where shall we fall, Brother Branham?
Sizowakuphi mfowethu Branham na? Siyakukholwa lokho. Siyakholwa ukuthi izwi liqinisile. Siyalibona ukuthi liqinisile. Siyabona ukuthi waku profeta lokho ngezinsuku zokugcina. Siyakubona. Sibona umuntu ufakaza. Siyazibona izimbali zifakaza. Siyalibona izwi lakhe lifakaza. Siyabona umoya wakhe ufakaza. Sifanele senze njani mfowethu Branham na? Welani ngaphandle, welani ngaphandle kwezwe. Welani ngaphandle kwezinto enikuzo. Yencikani nje siyowela kuphi mfowethu Branham na? Balekelani ezingalweni zikaNkulunkulu nithi Nkosi ngicwalise ngicwalise oh Nkosi ngofakazi wakho umoya ongcwele mawube ngumholi mqondisi wami mawungabe mangingajikelezi usuku nosuku ngithi awungenge ngumKristu angifanele ukuba ngenze lokhu futhi angifanele ngenze lokho mangibe nje semfuthweni wamandla ngomoya ongcwele ukuthi umphefumulo wami ngeke wama uthule wena uthi ngesaba ubuhlanya ungalokothi ukhathazeke uma uwele ezingalweni zikaNkulunkulu ngeke kube khona nobubodwa ubuhlanya emvuselelweni yase Wales ngenkathi umholi omkhulu waleyo mvuselelo yase Wales bathi kuye bathi uzoba nesikhejane sobuhlanya amazi kuphela ayezowakhuluma ayengokuthi phumula futhi udedele umoya ongcwele ube nendlela yawo phumula futhi udedele umoya ongcwele akukho nelilodo iqashazi lobuhlanya obuvukayo khabo bonke ngeqiniso babezalwa ngumoya imbuselelo kamoya ongcwele oh uNkulunkulu uthumele phezu kwebandla lami elincane ba uthumele phezu kwalabo abantu abalindile njengoba sicela lelo culo elidala baba izikhathi eziningi kakhulu babe sendlini phezulu bonke babe enhliziyo yonye lapho kwehla umoya ongcwele owethenjiswa inkosi yethu oh Nkosi thumela amandla akho manje nje Nkosi thumela amandla akho manje nje yebo oh Nkosi thumela amandla akho manje nje futhi ubaphathize bonke baba uNkulunkulu kusukela kubantwana abancane namantombazane amabili nabafana ababili kulendlu namhlanje Nkosi abantu abasha Nkosi thumela amandla phezu kwabo abanye besilisa besifazane balapha nabantu abasha thumela amandla manje nje omama bahlezi lapha nobaba mhlawumbe uma bebefa namhlanje bebezodingeka bawele iJordan bebodwa futhi uNkulunkulu uma sebehlela kulogo sebesondela eduze kwalolugu alolugu lapho umphefumulo usuzophuma umbane ubaneka nolaka likaJehova phezu komzimba onesono ozalelwe esonweni ukuthi amagagasi ayothifu kanjani nemibani duma nemagagasi amakhulu nemakhaphozi ayingozi uNkulunkulu kwathi kwangathi bangagxilisa okwehanga emandi nje kuJesu ukuthi uma kufika leso sikhathi ngokwazi ukuthi kukhona ihanga elibambelelayo eliyobahola libaqondise bawele onke amaqhaphozi anengozi mbani noma lotho olungabaxolisa baphephile noJesu siphe khona Nkosi siyawukele sithethelele izono zethu siphe khona Nkosi sigcwaliswe ngomoya ongcwele kwangathi singene liseke nje Nkosi ngokujoyina ibandla futhi sizama ukuba ngumKristu ngokuba ngumzamo wokuzenzela ngenye indlela ukuzama ukukhiqiza into ethize sithi manje ngajoyina ibandla nabantu bazongithatha ngokuthi ngumKristu futhi manje angifanele ngenze lokho futhi angisafanele enhlobo ngenze lokho ngoba ngingumKristu Oh uNkulunkulu kwangathi singasuka kuleso simo somfarisi uNkulunkulu leso sigejane sabazenzisi Oh uNkulunkulu ngandlathize vumela umoya ongcwele ukhulume lokho engiqonde ukukusho Nkosi angikwazi ukuthola amazwi okukusho asifuni kuba ngabafarisi bokuzenzela uNkulunkulu sivumele ngokwethu ngoba uNkulunkulu sicwalise ngamandla namandla asemzimbeni ize ithi imphefumulo yethu ivuthe ukuthi ukuqina kwethu kuzoba nguye ubufakazi bethu buzoba nguNkulunkulu amazwi ethu azoba ngawakhe devil bazothuthumela yizo lezo zizamo zabo ledola phansi komfutho walo Nkosi uma kuphela ungathola abantu abavumayo ukulinda enkosini Labo abalinde enkosini bayothola amandla amasha bayokhuphuka njengamaphiko okhozi bayogijima bangakhathali bayohamba bangapheli amandla Oh ngifundise enkosi ukulinda ngifundise ukulinda lapho ezinhliziyo zivutha ivuselelo enkulu ehambayo ezweni lonke bethi banezinkulungwane ngezinkulungwane kanjalo njalo Nkosi izinto ezinkulu ezifekethisiwe
Let me humble my pride
Mangithwele ukuzazisa kwami ngibize igama lakho. Kini ukukhola kwami kwenziwe busha amehlo ami ekuwe. Mangibe kulomhlaba ofuna ngibe yikho Nkosi. Kwangathi singazehlukanisela izikephe zethu ezincane eziyizintengentenge kulokhu kusa lelithabernake lelincane. Elijabhisayo lenyama esicabanga kakhulu ngalo ukusebenza izinsuku eziningi kakhulu ukuligcina leyindawo ethokomele futhi sihlala emakhaya amahle nezimoto ezinhle futhi uNkulunkulu bese ke sibhekisa amehlo ethu kulokho futhi siwasuse kule enkulu ire isengo uNkulunkulu masibeke kelele izinto ezincane eziyizintengentenge ukwazi ukuthi sizishiya lawo emhlabeni Asifuna lelo kukhula sesulwini lokwengcwele lofakazi oqinisileyo kaNkuluNkulu impumelelo ayifakazi neze ngoNkuluNkulu umoya ufakaza ngoNkuluNkulu noma ngabe amahlelo ethu ayakhula kumbe noma ngabe ibandla lethu liyakhula kumbe noma ngabe sinawo impela amalungu amaningi kumbe noma ngabe sicoka kahle noma sishayela izimoto ezinhle noma sidla ukudla okuhle kwenza behluka umuntu lokho na sifanele sikushiye Ngoba kwakuzomsiza ngani umama wami omdala uQobo ngolosuku ezabalaza ngapho na Ngiyaqonda Nkosi lezo zinto azithi shu futhi kwangathi amehlo ethu angaqhela kuJesu nakumoya ongcwele futhi makangene ezinhlizweni zethu futhi sibe ngufakazi kwangathi singaba ngufakazi wakhe Nkosi kwangathi singama kuleso simo baba futhi sifakaze Okubekwe phezulu kwaleli pulpiti kulokhu kusa kubekwa amaduku angagcwala isandla avela kwabagulayo nabahluphekile. uNkulunkulu makube nguNkulunkulu onginika lomlayezo izolo. Makuthi uNkulunkulu owukhulume ngomfo wethu eGanbotham kulokhu ukusa futhi wabikezela ukuthi ubuza makuthi uNkulunkulu okhombisa imibono akhulume. Ngiyashaya indiva bonke odeveli futhi ngithatha le ntaba ngokukholwa. Ungubani intaba enkulu yokugula ongaba phambi kwenkosi na? Ngani uzoba njengethafa? Ungubani imfula noma lwandle lufile ongaba noma yini ufile phambi kaNkulunkulu na?
Open up your way, we're coming over.
Vula indlela yakho siza ngapho.
We're going to the promise.
Siya ezweni lesithembiso. Philisa bonke laba Nkosi. Philisa wonke ohleziyo okhona ogulayo. Ungubani kugula? Ucabanga ukuthi ungubani na? Sathane? Uzisho ukuthi ungubani na? Bonke zisho ukuthi unakho kwakhanselwa eCalvary.
You're a bluff.
Uyadukiswa. Awunamalungelo. Sikushaya indiva egameni likaJesu Kristu. Njengomzimba ogcwaliswe ngomoya ongcwele.
Let the God that is guiding me through my life.
Futhi makuthi uNkulunkulu ongihole wangiqondisa empilweni yami yonke. uNkulunkulu onikeza imibono futhi akhulume amazwi akhe elifezekayo. Makuthi yena ngegama likaJesu Kristu aqoshe kwangu ukugula kulaba bantu kulokhu kusa. Wena wathi khuluma futhi ungangabazi kodwa kholwa ukuthi okushiloyo kuzofezeka. Ungaba nakho okushiloyo. Ubani owenza lokho na? Ufakazi kaNkulunkulu washo lokho. Futhi ngiyafakaza kulokhu kusa ukuthi lelo zwi liqinisile. Sathane, ngakho uzofanele uhambe. Wonke umuntu ophakathi lapha angapheliswa khona manje. Mandla kaNkulunkulu woza phezu kwabo. Baphelise bonke.
The faith that ukukholwa
lokho kukholwa kwangempela, hayi lokho kwethemba kanjalo, hayi lokho kwenza kahle, kodwa lo uNkulunkulu afanayo okhuluma izwi yehlela phezu kwalaba bantu. Bagcwalise ngokukholwa, bagcwalise ngomoya ongcwele. Bagcwalise futhi ubenze ofakazi Nkosi, ukuze thina kuleli khona sikwazi ukuba ngufakazi kuwe, ufakazi ukuthi wena uyaphila, ufakazi oqinisileyo. Kulo busuku sizetafuleni lesidlo ukuthatha izinhlamvana amaphasela amancane amele umzimba weNkosi yethu Jesu nokuphuza igazi lakhe. uNkulunkulu uhlaza izinhliziyo zethu ezinesono.
I cry for myself in this church. We are weak, Lord. We are a church that profess and we haven't exercised.
We are sinful. Sinesono ngalokho siqondwe ukuthi iNkosi siyangabaza siyesaba.
Oh,
senze sibe namahloni ngokwesaba okunesono futhi usigcwalise ngomoya ongcwele. Singaba nomoya kaNkulunkulu usebenza kakhulu phakathi kwethu lapha kuzoze kuthi amakhulu azohlala phansi kwamandla kaNkulunkulu ethuthumela ngayo yonke ingqondo yabo nokuthanda izinto zezwe nalokho okungokwethu lokho esinakho. Nkosi, abafundi abacabanganga lutho lwalokho, babeka bathengisa ngakho konke ababenakho bakubeka ezinyaweni zabapostoli ukupha abampofu. Nkulunkulu, thumela umoya ongcwele ngaleyo ndlela ukuthi asizukucabanga ngezinto ezingezethu, izintokomalo osiphe zona. Siyesaba ukuba ngabahlushwe kancane, noma sesaba ukuthi sizokhishelwa ngaphandle, noma sizophuthelwa ukulala okuncane, noma sizophuthelwa ukudla ndawo. uNkulunkulu, ngivuma izono zami nezono zebandla lami njengoba ngimi lapha ngiyendezeliswa ngamandla kamoya ongcwele. Makabe phezu kwethu Nkosi, futhi ngikholwa ukuthi uhamba phezu kwethu. Masingadabuli izingubo zethu, masingadabuli imicabango yethu, kepha sidabule inhliziyo yethu, sizidabule thile sehlukane, sibeke lapho ivulekile bese sithi, Nkulunkulu nginecala, ngibumbe ungenze Nkosi.
Here I am at the potter's house, tear me to pieces, God.
Ngilapha endlini yombumbi. Ngidabule ngibe izicucu. Nkulunkulu ngilolonge. Ngibumbe. Ngilungise. Njengoba iPentecoste ngempela uwith sibe khona onkosi. Bonake umbono uzoza ezikundleni zakwamanye amazwe. Nanoma yikuphi lapho esizoya khona. Abagulayo bazophiliswa. Abafile bazovuswa. Futhi ngeke ube khona umpheme wokuwelela esizowudinga. Kube khona isandla sikaNkulunkulu. Ngokuba njengoba ngishilo ekuqaleni komlayezo baba. Njengalokho kuphila kwecembe kubuyela empandeni lapho kuvela khona. Futhi kulindele enye inkathi yonyaka. Siyazi ukuthi sisondela kwenye inkathi yonyaka. Sikakuzwa ukuguquka kwesimo esizungezile. Isimo esizungezile sokomoya. Lolo suku seyuthi alulungele ubuso.
And we awaken that great millennium. For we which are alive and remain shall not hinder them which are asleep. For we say this by the commandment of the Lord, that the trumpet shall sound, and the dead in Christ shall rise, and we shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye. When that Son of God begins, the Son of life, you can no more hide a germ of life from the sun that's botany life. It'll find its way out from under concrete. It'll find its way out from under boards. It'll come from anywhere when the sun begins to shine. No more can you hide life when eternal life comes. When Jesus, who has eternal life and the giver of eternal life, Lord Jesus, when you come, these old frail bodies will be changed in a moment, and the dead in Christ shall rise. And we shall be in that millennium, that next great season that's coming on.
Thank you.
That eternal season. Change us now, Lord, and fashion us so that we can be citizens of that kingdom. I commit myself, Lord, with what life I have left. I don't know how much longer you go to leave us here, Lord. None of us know. The young might say, I'm young, but how do we know? They may be gone before night. The old might say that I'm going right quick, but they may outlive the young. It's all in your hands, Lord. But what we are, we give to you. My soul, my strength, my heart, my all. We dedicate ourselves, Lord, on the altar. Not on this little earthy altar here, Lord, but on that real altar where we're all leaning against this morning, weeping with our tears. We lay on that eternal altar and ask you to take us and mold us and fashion us after your way and make us witnesses. And they never forget this morning the message of the true witness. We have witnesses that we have the best atomic bombs. We have witnesses. We have the machine age and mechanical age. But Lord, the kingdom is coming. There'll be no jet planes. There'll be no automobiles. There'll be none of these atomic bombs. It'll be a kingdom of peace, love, joy, and life. We live for Him. Grant these things, Father, as we commit it to you in the name of Jesus Christ. Amen. I would like to ask this question before I leave. You believe this to be the truth?
Amen.
How many is a witness of the Holy Ghost?
Amen.
How many would like to witness the Holy Ghost? May the God who wrote these words, may He grant to you, my brother and sister, that you'll never have any more peace on this earth until that Holy Ghost fills you.
Amen.
For whether you be church member, pleasant, good, kind, truthful, honest, you may be all of that, and you're a million miles from God.
Amen.
Jesus said, Father, I do not pray for the world, but I pray for these that Thou hast given me and all that will come by them.
Amen.
That they may behold the glory that I had with you before the foundation of the world. Then if you come by this ministry, if you come by a church, He never prayed for you. If you come by an organization, His prayer means nothing to you.
Amen.
But if you come by the witness of the apostle's hand and of the Holy Ghost, his prayer is, and you know his prayer is going to be answered.
Amen.
That's right. That we will share someday his glory, of seeing him in the glory that he had before the foundation of the world.
Amen.
I pray that you'll have no rest, no rest at all, until you have received the Holy Ghost. And I pray for myself and for these who raise their hands that has the Holy Ghost. I profess it. You profess it. But Christian friends, we're letting that Holy Spirit lay dormant. We are catering too much to the pleasures of life.
Amen.
We're afraid of a little affliction.
Amen.
We're afraid of these things. Let's lay this world aside. Covet not this world's vain riches.
Amen.
That so rapidly decay. Build our hopes on things eternal. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. When by earthly friends forsaken, just still more closer to Him cling. Hold to Him. May we, as Christians who claim the Holy Spirit, may we be so ashamed of ourselves. May we be so vexed in our spirit that we'll never cease until we're living, burning lights. Filled with the Spirit and letting Him operate through us. I don't mean in a bunch of fanaticism. You know better than that. I mean in a true, reverent way of God. Through the baptism of the Spirit, through the power and manifestation to work in this last days when we know that the end is nigh. God bless you. You've been faithful now to sit here a long time until by my watch, it's about 12 minutes after 12. Maybe later than that. But whatever it is, thank you for your undivided attention. My prayer, my blessings be with each one of you. I love you. You've proved to be my friend. When I was in need, you proved to be my friend. That's when a real friend shows when they're friends. You proved to be my friend. Friends, I might say hard things and cutting things from here. Maybe you think I degraded your organization or denomination. I did not mean it in that light. I only mean this to be your friend. I must be truthful.
Amen.
I must be honest. If I seen you going down the river in a little boat, and I know them falls are just below there, that boat cannot ride those riffles. It cannot do it. You'd sink. And if I scream to you, get out of that boat, it's nothing I got against you. I love you. I'm only trying to save your life. And that's what I say this morning when I say these things. It's in the tolerance of love and fellowship that I say it. Friends, whether we are Pentecostals, we need a shaking.
Amen.
Whether we are Baptists or Methodists or whatever we may be, them church friends, as I said to Mr. Coots, the undertaker, he said, Billy is talking about sermons and so forth, and he always come in. He's Catholic. I think his wife is. I believe he is too. However, he comes, always listens to me preach, and he comes down when I go to pray. He'd gather in and stand around. And we was talking about it out there. He said, I always like to hear you, Billy. I said, Mr. Coots, a brand never changes the breed of the cow. If the brand is on a Hereford, it was a Hereford to begin with. The brand doesn't change the breed. So if you're a Methodist or Baptist or whether you're oneness or two-ness or whatever Pentecostal group you belong to, oh my brother, your brand never changes what you are. You might be called Pentecostal, branded that, but if you're not Pentecostal at heart, in spirit, you're not Pentecostal. That brand is just on a struggle, a straggling. A regular old range cow can wear a good brand, but that don't make it. It might wear Hereford's brand, but it isn't a Hereford. You are a Christian. When you're filled, then there's no other way. There's no creeds. No denomination you can join. No prayers you can say. They're all in vain. You've got to be born of the Spirit of God or you're lost.
Amen.
Except the man be born again, he will in no wise see God. That's right. You must be born again. And to be born again, you've got to be filled with the Holy Ghost.
Amen.
The energy of God.
Amen.
God, you've got to open up your life and throw yourself out and let deity, God, tabernacle himself in you.
Amen.
That is truth, my brother, sister. Amen. God help us all to receive it is my prayer. Brother Teddy, take the name of Jesus with you. Billy wants me to announce that he will not send out cards this week to you people that wanted to come to the meetings about next week, for it's been announced already. Do you love the Lord?
Amen.
With all your heart?
Amen.
Will you raise your hands to pledge, God, help me. Help me, oh God, to take the name of Jesus with me. May I live the name of Jesus. May I see him in peace. May I invite him into my heart. May he come into my beings. Let me from this day, Lord, be wholly thine. We pledge this, Lord, to you as a people after this message, that no matter what denomination, what sensation, what we have done, whether we have shouted, whether we have screamed, whether we have spoke with tongues, whether we have danced in the Spirit, or any of these sensations, oh God, let the Holy Spirit bring it into the hearts of the people now to know that those things doesn't count. That it's tabernacling deity, God, in our hearts. Granted, Father, we ask it in Jesus' name that you'll mold us and make us after thy will. Amen. At the name of Jesus, another announcement. I forgot. I didn't know it, brother. There's a baptismal service following this. And if anyone here that has not been baptized in the name of our Lord Jesus
Amen.
Christ, let me say to you as God's servant,
Amen.
Baptism is essential to salvation.
Amen.
He that believeth and is baptized and is baptized shall be saved.
Hallelujah.
Now, if you haven't been baptized in the name of our Lord Jesus Christ, and you have believed on him and confessed your sins, come now forward after this service, and you can be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Remember, Matthew said, go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. The name of Father, Son, Holy Ghost is the Lord Jesus Christ.
Amen.
Father, Son, Holy Ghost is titles that belong to the name of Jesus Christ. All the early church baptized until the birth of the Catholic Church, they all baptized in the name of Jesus Christ. Take the Nicene Council, the Fathers, and so forth of the history, and you'll find. But then they went to using titles instead of names. We, as a church, a group of people, no organization, we remain with the Bible. It's the name of Jesus Christ. Pardon. Take the name of Jesus with you as a shield from every glare. When temptations round you gather, listen, what do you do when temptation? Read that holy name in prayer. Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet. Oh,
precious name.
crown. When our journey is complete, precious Brother Neville, how sweet.